Ngiyabonga mfowethu Neville. Asebenzele kusimile okwesikhashana manje sisakhothamela umkhuleko. Asikhothamise amakhanda ethu futhi uma kukhona noma isiphi isicelo esiqhamileyo ungasazisa ngokuvele nje uphakamise izandla zakho. Manje zibambe enhlizweni yakho lezo zinto ozidingayo bese ucela ubaba wasezumini ukuthi uzokunikeza. Baba wethu wasezumini siza kuwe manje egameni lenkosi uJesu. Siyenza sikholwa ukuthi izinto esizifisayo kuzokwaziswa emkhulekweni. Futhi uma singakholwa ukuthi siyakwemukela sikucelayo kuzonikezwa. Manje leso sethembiso siliqiniso impela. Yonke le minyaka sekubonile kuvivinywa futhi siyazi ukuthi kuliqiniso. Sifuna ukubonga kuqala ngokonga izimpilo zethu nokusivumela ukuba sibuye lapha futhi ndawonye sibuthene lapha ebandleni lenkosi. Siyakubonga ngebandla nangomfundisi. Nangeqiniso elikhulu elakhelwe phakathi lapha futhi elilimeleyo. Siyakubonga ngomuntu wonke osebukhoneni bukaNkulunkulu. Futhi sicela ukuthi uzoba nomusa kithi namhlanje. Futhi usinike ukuqonda sinesidingo sakho. Ukuze sibe yinceku enekhono ledlulele mayelana nawe. Kuyisifiso senhliziyo yethu ukukukhonza ngenhlonipho nangenhliziyo eqinisileyo. Futhi ukuze uthole okungcono okwedlula konke ezimpilweni zethu. Suku zonke sengathi imihambo yethu ingaba njalo ukuze uthokoze ngezinto esazenzayo zalolo suku. Manje sikhulekela bonke abagulayo nabadingayo namhlanje osebukhoneni bukaNkulunkulu lapha. Nasebukhoneni bezindawo zakho ezingcwele ndawo zonke umhlaba jikelele. Ukuthi uJehova umkhulu uzofika emandleni akhe futhi aphulukise bonke abagulayo nabakhathazekileyo. Uthole udumo kulo igama lakho elikhulu. Musisa yonke imfihlo enhliziyweni namhlanje ekuseni yalezo zicelo ngomkhuleko. Siyakhuleka manje njengoba ubuka phansi kuleyo naleyo nhliziyo. Futhi ubone ukuthi bebephathelene nani ngenkathi bephakamisa isandla sabo futhi baphe isifiso sabo. Futhi sibusise sisaqhubeka nokukukhonza. Futhi nxa sesiphuma endlini namhlanje ekuseni futhi siye emakhaya ethu. Singathi singakwazi ukusho njengalabo ababevela emahhosi izinhliziyo zethu bezingavuti yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni. Sikucela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi. Ngithanda ukusho ukuthi kuhle namhlanje ekuseni kuba lapha futhi ekubuthaneni kwabantu ebukhoneni benkosi. Futhi sekube izinyanga ezimbalwa selokhu ngabuya. Futhi ngesonto edlule ngangihlose ukwehla kodwa ngicabanga ukuthi kwakungesiyo intando yenkosi. Ngenye indlela esigodi lapha sinampilo impela kimina. Ngithi ngingafika nje esigodini uyangigulisa lo moya ophakathi lapha futhi ngivele ngiqubuke uhlevane yonke indawo. Futhi ngicabanga ukuthi uhlevane lwahamba lwaqonda ngqo esiswini futhi ngangigula kakhulu mina ngiqhuqa futhi ngikhathazela futhi ngigodola. Futhi nje angibange ngisakwazi ukwehla naphezu kokuba ngavuka futhi ngazama ukuziphoqa ukuba ngenze njalo. Futhi ngiyazi ukuthi isigodi asinampilo impela. Futhi akunampilo futhi angifanele ukuhlala kuso. Manje sifuna ukubika sike saba nesikhathi esihle kakhulu ezinkonzweni zenkosi ngaphandle ezingcinyeni ezehlukene zezwe lapho inkosi esibizele ukuba sikhonze khona. Futhi manje bengingabhekile ukuthi ngizokhuluma namhlanje ekuseni nanoma ngantoni nokho umfowethu Neville ufune kakhulu ukuba ngisho ukuthile lapha nabantu. Ngakho ngihlala njalo nomusa ngaleyo ndlela njengoba sonke simazi umfowethu Neville. Futhi siyamthanda umfowethu Neville. Manje lokho usuku lapho engingacabangi khona ngaye nangomkakhe nomndeni nabantwana bakhe ngibakhulekele. UNkulunkulu umnika amandla ukuba aqhubekele phambili aqhubeke njengoba sazi isikhathi sethu siyaphela. sisondele ngempela kwisasa lokho izinkanyiso ezizakusihlwa zanamuhla. Futhi ngeyomndeni wethu uhambele entshonalanga sonke bese sahamba kahle. Futhi ngikhuphe ngamaphawundi ayishumi nambili futhi ngalahle ayishumi awo selokhu ngibuyile. Nobili Paul ukhuphe ngamaphawundi ayishumi nesishiyagalombili. Norebecca, noSarah, noJoseph bonke bakhuphukile. Kusobala umkama akakhuphukanga. Ngakho ngeke ngilokothe ngikusho lokho phezulu lapha niyazi ngoba phela ngizothika ngiye ekhaya emva kwesikhashana. Ngakho ngikodwa besine nesimangalisayo isikhathi esimangalisayo futhi ngiyabonga kakhulu. Sikuthi ukuba kubi ngacabanga ukubuya. Kodwa kukhona into eyodwa enkulu izinto ezimbili kakhulukazi esizigejile ukuthi ayikho enye indawo engathatha indawo yakho. Into eyodwa abangane bethu lapha nebandla. Akunandaba ukuthi siyaphi sithola abangane futhi siyajabula ngabangane bethu. Kodwa kukhona ukuthile ngalabo bangane onamathelene nawe ebuhleni nasebubini ukuthi akukho ndlela yokubambisa ngalabo bangane. Akunandaba ukuthi omunye umngane bengaba njani, ayikho indlela yokubambisa ngomngane onjalo. Uvele uzikhamele kubo nimunye futhi thina ndawonye sibheke ukufika kwenkosi njengoba izinsuku ziqhubeka zihamba. Futhi kuthi kubalukhunyana ukuzama ukucabanga ukuthi ubonga ungeke wehlukaniswa. Kufika emkondweni wami ngombhalo engikholwa ukuthi uPawulu wawuloba futhi washo kwabaseKorinte ukuthi akukho lutho kolukhona lutho okuzayo futhi akukho mandla nakuhambaze indlala ingozi kumbe noma yikuphi okudalwe okukhona nakuphila nakufa okungasehlukaniswa lokuthandwa kukaNkulunkulu lokuJesu Kristu. Nokuthi ngisho nokufa qobo lwakho kusoze kwasehlukanisa ngoba sihlanganiswe endawonye enhliziyweni kulobudlelwane obukhulu ngasezwini likaNkulunkulu. Futhi ngisho nokufa qobo lwakho akuyikusehlukanisa. Siyohlanganiswa emaphakade namakhulu ngezikhathi zonke neminyaka. Bese ke abantwana kwasekuseni sizo endlini yokukhonzela kusobala. Kodwa noma yikuphi lapho oya khona akukho akusilo ithabernakele elincane ekhonini. Futhi kukhona ukuthi izingakho ngigejwa ukuzo leyo nsimbi endala encane futhi ngiyikhala phezulu lapha yasicongweni eyasekuseni. Futhi ngicabanga ukuthi ayikhali ngesikhathi ngoba abakawufaka umbhoshongo namanje nje ukwenzela insimbi. Futhi ukubuthana lapha emgwaqeni u-8th no-10 lapho eminyakeni ethize engamashumi amathathu nanhlanu edlula ngiguqe lapha phakathi exhaphozini elidala ukwakha indlu yami yokukhonzela yokuqala nokuthi iNkosi uJesu yakwenza kanjani ngami kulokho. Futhi namuhla imi njengethempelane elincane lapha nesitini nokhonkolo imi njengethempelana. Kodwa phansi kuyingaphakathi lenhliziyo yami kuyithempelana liyohlala njalo uma nje ngisenokukhumbula. Le futhi okwenza ibandla kusiyo indlu ngabantu ababuthana phansi kwayo kuba bakhonze uNkulunkulu. Siyabonga ngalezi zinto. Futhi manje ngicabange mhlawumbe njengoba isikhathi sethu bese singesiphelayo cishe futhi asisenaso isikhathi esiningi esisele. Ngizonithela nje fahla ngokunye okwenzekileyo. Ngizobeke futhi sengenza amatheyipu athize ngiselapha. Ngoba ngalethembisa nonke niyabo ukuthi noma imuphi umlayezo omusha umlayezo wetheyipu kuqala uyovela kulo msamo. Nakho lapho onke amatheyipu enziwa khona, hayi phandle lapho. Manje omfoti Jim bayahambisana athengise amatheyipu emhlanganweni nokunjalo. Kodwa lapho kuhlala njalo kuyinto ethize esuke ivela lapha kuqala niyabo. Hlola nomaphi emuva uzokuthola. Leso isethembiso sami kini futhi kuyoqhubeka ngaleyo ndlela kuze kuguqulwe iNkosi uNkulunkulu. Futhi ngicabanga ukuthi manje ukuthi abathengi bethu bamatheyipu abasemhlabeni jikelele umlayezo ohamba uphuma lapha ujikeleza imbulunga yomhlaba. Niyabo uphumele phandle emenweni nasezindaweni zonke uhamba ngokuqoshwa kwamatheyipu. Nakubahedeni nokunjalo ngeziningi eziningi izilimi ezehlukeneyo ohunyushelwa kuzo. Ngakho ngifuna ngiselapha ngokuvuma kwenkosi ukwenza amanye amatheyipu amasha. Futhi mhlawumbe uma umshumayele engenakho kudizo obekuvuthe enhlizweni yakhe kulobusuku buhle, ngizothanda mhlawumbe ukwenza itheyipu kulobusuku. futhi ke ngizo eArkansas kusasa futhi kumbe ngolwesibili njalo ngolwesibili ekuseni ukusiza engokutheleni encane lapho nobuzalwane bezizwe ngezizwe bamaKristu ngicabanga kumbe mhlawumbe ngikuphimisele kabi lokho kuyinto emayela nobuzalwane besizwe bamaKristu impela ngazi ngexolisa kwakubi kabi lokho akunjalo ngiyabonga mnumzane ubuzalwane buhlangene bamaKristu futhi bengifanele kuba ngiqede kusukela ngesonto manje kuqhubeke kodwa ngibambekele inamhlanje ngenxa yetabernakele kuba ngibe sezansi lapha ngizobeke sengiphuma ngolwesihlanu ngabe yilo mnumzane ngolwesihlanu kungenkathi imihlangano ivala ezansi lapho futhi ngizozama ukubuya ngomgqibelo ebusuku kuba ngibe lapha ngesonto kuseni inkosi Thanda ngizokwenza enye itheyiphu futhi mhlawumbe ngezinye izikhathi ngokuhambisana manje ngifuna ukwenza amatheyiphu ambalwa ngaphambi kokuba sihambe futhi kanti ngiphikelela ngempela ukuya eBaton Rouge eLouisiana kuleyo ngqungquthela bese ke ngibuya bese ke ngifanele ngihambe impela ngiye eAnchorage niyabo futhi ukusuka eFairbanks naseAnchorage mayelana nosoma business befull gospel kuleyo mikhandu yabakhulu besonto bese ngibuya ke futhi uma inkosi Thanda ngenyukele eChicago evikini lokugcina ngoJulayi futhi ngifanele ke icishe ngaleso sikhathi ngizomele ngiphuthumise abantwana abaye eArizona futhi kuba babese ukubafaka esikoleni phandle lapho ngoba Charlie ngifanele ngibe lapha cishe ezishumi nanhlanu kuAugust ngakho ngifuna ukubuya ngaleso sikhathi inkosi Thanda ezansi eKentucky wonke umuntu uyahleka mhlawumbe abanye bezifiki bangeke bazi ukuthi lokho bekuchaza ukuthini futhi nje ngithi kwethemba ukuthi akuzwakali kabi emsamo kodwa kulapho sekufika inkathi yezingwejeje ngakho mama Cox ngenceke kulokho niyabonga ngakho okwamaviki amabili ezansi lapha ya okweholiday lami manje ngikholwa yingi nokuthize lapho uBilly angibhalele khona amanothi athize amancane futhi elinye lawo lithe baba umfowethu Neville ufuna ukwazi ukuthi ungakwazi yini ukubusisa abantwana ababili impela kungaba kuhle futhi yebo sine inkonzo yokubusisa ukuthi singavele sibe nayo leyo manje bese ke ngiyacabanga sizothi nje ukuthatha imizuzu engamashumi amane nanhlanu elandelayo kumbe ukuthize ngokuthi fahla ngezinye zezinto ezenzekileyo manje abaningi babantu namabandla kungukuthi ngenkathi ngileli ithabernakele elivulekileyo aligaze libe ihlelo futhi sengathi uNkulunkulu angasipha ukuba lingalokuthi neze ngoba sifuna lena kube indawo lapho singena ngenamthetho kepha uthando singabi nasivumo kholo kepha uKristu singabi nabhuku eliphethe indaba yesifundo kepha iBhayibheli bese ke asinabo ubulungu sinenhlanganyelo omunye nomunye engeyabantu bonke amahle lonke wonke umuntu wemukelekile futhi futhi sinenhlanganyelo macala onke ezwini likaNkulunkulu lapho bonke abantu bengazizwa bemukelekile ngakho konke futhi umgomo nje siyayithanda inkosi uJesu futhi asisilo iqembu elibonisa ulwazi olukhulu lapha singabantu nje abazama nje ukufunda iBhayibheli futhi singafaki kuhumusha kulo ngaphandle kwalokho nje elikushoyo nje ngikhona ukuthi uNkulunkulu uzokwehlula izwe ngelinye ilanga ngeBhayibheli manje uma be uzokwehlulela izwe futhi uma ungekho umgomo azokwehlulela ngawo bazokwazi kanjani abantu ukuthi kwenziweni niyabona kuyobanga uNkulunkulu bungeke wathoma kungalungu kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu ufanele abe nokuthile komgomo wakhe ahlulela ngawo abantu ngakho ke uma elehlulela ngebandla eliRoma Katolika khona ke ibandla lamaGreek iKatolika lomthetho namaningi alawo alahleke ngempela nalo lonke izwe uma elehlulela ngebandla leKatolika lomthetho lamaGreek futhi kungabi ngebandla lamaRoma khona ke linye khona ke ibandla lamaRoma nawo onke amanye lilahlekile Uma elehlulela ngebandla lamaluthela khona ke ama Presbyterian ayisekho indaba yalo. Uma elehlulela ngama Presbyterian amaluthela nama Baptist ayisekho indaba yalo nyabo. Ngakho uma elehlulela ngama Pentecostal khona ke onke ngaphandle kwama Pentecost ayisekho indaba yalo. Kodwa akazukulahlulela nangonoma yiliphi ibandla ngokwami ukubona ngoba miningi kakhulu imehluko nokuningi kakhulu kudideka. Kodwa uzolahlulela iBhayibheli lithi uzowahlulela izwe ngoJesu Kristu. Manje lokho ngikungokombhalo. Manje neBhayibheli lasho ukuthi ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu, onguye izolo namuhla naphakade. Ngakho uyizi futhi lona nguKristu esimweni sencwadi. Futhi encwadini ka-Apocalypse kwiKatoliki isambulo kwiProtestane. Esahlukweni samashumi amabili nambili ngenkathi lencwadi siphelile uJesu wathi igqobo lwakhe, uma ekhona osusa izwe elilodwa kule ncwadi kumbe nezele izwe elilodwa kuyo naye, isabelo sakhe siyakususwa encwadini yokuphila. Ngakho ngi okuyisizathu sokuba sikholwe yilokhu futhi sihlale njengqo, akukho lutho angazenza izinto angazange azilobe lapha, siyakwazi lokho. Kodwa inqobo nje uma sihlala nalokho akulobile, lokho kuzoba kuhle. Futhi manje kubusisweni kwabantwana abaningi babantu ama-Methodist ayabafafaza, futhi ngicabanga ukuthi banesidlo sabo sokuqala ebandleni Katolika kumbe iluthela lapha nje cishe eminyakeni eyishumi nambili budala, futhi kuyinhlobo yenkonzo yombabhadiso uma lapho bezalwa. Ngicabanga ukuthi izingane ziyafafazwa, futhi ngicabanga ukuthi lokho kwehlukanisa iNazaretha kuMethodist eminyakeni eminingi eyedlulayo isweni nobantwanyana. Ngicabanga ukuthi kunjalo mfowethu Brown. Ngikholwa ukuthi lokho yikho kwehlukanisa ibandla lamaMethodist neNazaretha, ngoba iNazaretha lizange likwamukele ubhabhatiso wabantwanyana. Kodwa kithina lapha eTabernakele, uma sizodlala nalokho iBhayibheli lakushoyo, akukho ndawo eBhayibhelini lapho abake bafafaza khona noma ngubani kungasaphathwa ingane, akukho ngisho nomdala. Kodwa ba iBhayibheli lithi okuyiyona ndawo kuphela yethu eBhayibhelini yabantwana, baletha abantwanyana kuJesu futhi wa ukuba ababeke izandla zakhe ababusise. Kuthi wathi, vumelani abantwana beze kimi ningabanqabeli, ngokuba umbuso wezulu ngowabanjalo. Manje ngakho ke siyazi ukuthi sizandla ezimpofu umfundisi kanye nami kumbe noma yimuphi omunye umfundisi kuba sithathe izandla zenkosi uJesu. Uthi kuba ubelapha namuhle kuseni, laba umzali bengayiletha leyo ngane kuKristu. Kepha njengalokhu silapha ekumeleni yena ukuthi simele yena, baletha abantwana kithi futhi sibanikela enkosini ngokubeka izandla zethu phezu kwabo ezikhumbuzweni zezwi lakhe elikhulu nesenzo sakhe. Ngakho sibanikela kanjalo abancanyana. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe omunye umama angahle abe lapha nengane yakhe engakaze inikelwe enkosini, ukuthi angahle afune ukuza ngapha nalabo mama kumbe obaba abazobe benikela abantwana babo. Sibakhuphulela lapha nje bese sibethula kuNkulunkulu, futhi sibakhulekele besitshela inkosi ukuthi sibeka izandla zethu phezu kwabo nendlela eyisibambiso yakhe. Futhi lokho yikho okusondele kakhulu embhalweni esengake ngakuthola kuze kube manje. Manje ungahle ukhiphe ibhuku lakho eliphethe indaba yesifundo bese uthola ukuthizi okwashiwo yiqembu lendoda elithize. Kodwa mina ngichaza lokho okwashiwo yizwi nabo. Manje ngicabanga ukuthi ngikwenze kwacaca bha ukuthi kuyini. Manje uma umshayi wopiano mfowethu uzokwenyukela lapha. Akumangalesi lokho na ebandleni lami uqobo ngibuza ubani umshayi wopiano. Sengizocishe ngingongqoze eminyango kulungile. Bacula leli culo elincane kumbe balidlale, bangeniseni lethana abancane kuJesu. Futhi ngenkathi ibandla lesacula leli, asimeni ngezinyawo zethu.
Now, Pastor, Now we have a little fella here is sleeping, and sometimes they amen a little loud, so we understand that they're babies. What is your name, sir? William Henry Vincent, and your little girl? Christina Maria Vincent. What a lovely little fella laying on the shoulder of her father. May I have her? Christina, I can't substitute for your father here. Let us, you lay your hands upon this. Let us bow our heads. Our Heavenly Father, we are approaching thy throne today up beyond our faith, lift us beyond the moon, stars, beyond the solar system, into the presence of the Almighty. We bring this lovely little child. We know not what we hold in our arms, Lord. It might be a great servant to you in the days to come. We trust that it's so. But the father of the child has brought the little one to us that we might lay our hands upon it, that we have confessed to be your servants, to act in your place until you return, and then you take over all things. Until then, Lord, we're to serve you with trueness and sincerity. And with our hands laid upon this little girl, we bless her in the name of the Lord Jesus Christ.
Amen.
Trust that you'll give her a long life of Jesus' heritage and may she become a great servant to you. Bless the home that she'll be raised in. May she be brought up in the admonition of God and serve him all the days of her life. Bless her parents. And may they live to see this child an honorable vessel unto the Lord because of their acts today.
Amen.
In Jesus Christ's name, amen.
God bless you. God bless you, sir.
Her name is Sister Cadet. Teresa. I just don't know whether we're going to be able to hold Teresa or not. I don't think so. She knows a little more. Well, let us bow our heads. Our Heavenly Father, as we lay our hands upon the sister of this little one just dedicated to you, the parents want this little one dedicated also. May the grace of the Lord Jesus Christ rest upon this child and give her a long life, a blessed life, a service to you. In the name of Jesus Christ, amen. God bless you, honey. Bless you all. Your mighty fortunate parents might have had a few lovely little fellows. His name?
Joe William Carson.
He's taking his siesta this morning. all right. Now, if you all will, you can go to your room if you will, and then let little Joseph come up here. All right. And you can hold him if you wish to. Our Heavenly Father, we bring to you this little Joseph William Cartwright. The Father stands this morning to give back to you that which you've given to him in a life of service. God bless the little one, and may he live a long life, healthy, strong, and become a great servant to you. Bless his father and mother in the home that he'll be raised in. May Christ be that unseen guest at all times. And we give this little boy to you for a life of service in Jesus Christ's name. Amen. Bless you. Have a peace, Carl. Little girl. Man. Sylvia Shipping. Our Heavenly Father, we are laying our hands upon this little girl as a loved one brings her here this morning standing at the altar. May the blessings that would come upon her if the Lord Jesus laid his own nailed scar hands upon this child.
Amen.
May them blessings rest upon the little one. Bless her now, and may she live a long, happy life and be a servant to you. Bless her home, her parents, her loved ones. In the name of Jesus Christ, we do this act according to the Bible. Amen. Bless you. Bless you. Is he going to be a singer? What's the name?
Laura Ellen
Knight. I said he's going to be a singer. It reminds me, I hope this doesn't sound bad at the church, but one day I was talking to an Indian, had a little baby standing there, and I said then, he's a nice fella, and he's a nice fella. And the chief watched me a few minutes and he looked down and said, but him or her? I guess that's about the way it is. Yeah.
Lori Ellen.
Now,
Lori Ellen Nye.
She's a beautiful little thing. Our Heavenly Father, as we lay our hands upon this little child, and in the Bible they said they brought little infants to you and you laid your hands upon them and blessed them. And that's the act that we perform in commemoration of your great act on earth. Bless this child, its parents. May the home be a constant place of prayer, faith, and may the little girl live a long, happy life and be your servant all those days. And may the family never be wheel broken in glory. May every member be assembled around the great throne of God of that day to go to live forever. Until then, Lord, may your eternal blessing rest upon the child. We bless you in Jesus' name. That her little sister, Rebecca. Heavenly Father, we lay our hands upon little Rebecca and bless her also in the name of the Lord Jesus. Just as though she was going to the water, to the pool. And I trust, Lord, that the day will come when she becomes the age of accountability, that she will make her stand and walk right down to the pool there and be baptized for the remission of her sins in the name of the Lord Jesus. Grandfather, now bless her with her little sister, and she live a long, happy life. And serve Jesus.
Amen.
Little Jacqueline Kennard, another pretty little girl. Our Heavenly Father, we lay our hands upon the little girl in commemoration of the great Lord Jesus who laid his hands upon infants and blessed him. And may the blessings come upon the child as though your own hands was upon it today. If you were here on earth in a physical body, the mother would bring the child to you. But as we as your representatives, she comes the second grandfather, and we ask that you will bless the child who we bless. In the name of Jesus Christ, may it live a long, happy life and be your servant. Bless it. All that will be raised in, may it be a constant house of prayer. In Jesus' name. That's your name. Yes, you are then. All right. Now, this little boy is James Davis. I thought I knew your sister. You and your missionary, you and your husband. Is your hubby with you this morning? Well, Lord bless those of you. Say you sure have some fine, nice folks. And this is David, and this
James
is
David.
I was just speaking with a sister from Florida in the study this morning. This little boy, when he was from Florida, while he was there, a little boy, just a lad, little bitty, tiny fellow, went into the backyard and was looking up at the plane that he saw Jesus. Now, the little David knew we lay our hands upon him in dedication of a life to service to Jesus Christ. Continue your blessings upon his home, Lord, and make his father and mother, Lord, to be strong and healthy and carry on the work that you have called them to do as missionaries in the kingdom. And now live a little David, live a long, happy life of service for Jesus Christ. We ask this in Jesus' name. And to his little brother Joseph, thank God, get a lad and look into the sky and saw the family of the Lord Jesus. May the blessings of God come upon this little boy who we dedicate our service to Jesus Christ this morning. And may your great Holy Spirit lead this child, Lord, maybe somewhere in life. If there is a tomorrow, you'll continue on with the gospel. And so gallantly try to stand for it. Bless you, Father. We bless you in your name. Amen. Bless you. Jesus standing under the tree. Well, I ought to know this young man. Yes, sir. How do you do? I can't think of his name. Danny Eugene Paul. Well, I hope you follow the footsteps of Dad, mature little boy. And this little boy, this people come to the tabernacle here constantly. And first time I've seen him since he was, I guess, first time I've ever seen him before. Yes, it is the first time I've ever seen him. Heavenly Father, we bring to you a little baby this morning that's been placed into the care of this Christian home under the tutorship of this Christian father and mother.
Hallelujah.
We're grateful to see little ones born in such a home, Lord, because we believe that they'll be raised in the admonition of God.
Amen.
I lay my hands upon him with the pastor in the name of Jesus
Amen.
Christ. May the baby live and be strong and healthy and be a servant to you all the days of its life. This we ask in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
Lord bless his family. That was through prayer that he arrived to. That's very fine. Robert Douglas Samples, another pretty little blue-eyed boy. Heavenly Father, we bring to you this little blue-eyed boy this morning as he stands on the altar where souls have been born over for the last 30 years. May you receive him, Lord, this morning as we lay our hands upon him and dedicate him to the kingdom of God and to service and to a life of health and strength.
Amen.
In the name of Jesus Christ, we do this. Amen. Bless you, little fella. Your little family's growing. Very fine. Now, what's it, Sean Patrick Poole? The little boy's grandfather and I have been lifelong friends, just little boys in school. He wasn't very much bigger than this one we met. Let us bow our heads. Heavenly Father, maybe about 40 years ago, standing in the school door up here on the Utica Pike, did I ever know that that little boy, we bashful looking across each other, that someday I'd lay my hand upon his grandchild and dedicate it to the Lord God. Receive little Sean this morning, Lord, as a servant to you. The mother and father gallantly bringing to give back to God what's been given to their care. And may they live a strong life of health and strength and determination in Christ. Now we give you this little boy in the name of Jesus Christ as a life of service. May we live on in certain days. Is the little girl named Jesus? What's her name?
Carla.
Likewise, upon a little Carla, we lay our hands this morning and dedicate her to the service of Jesus Christ. God bless her. May she live a long, happy life. May she be a servant to you all the days of this life. Grant her, Lord. Bless her home. Let it always be a place of prayer and faith. Give you this lovely little girl this morning from the heart of the father and mother as you stand on this little altar. In the name of Jesus Christ. Our Heavenly Father, the Father of these little ones holds now in his arms the last little treasure that you've given in the form of a child, named him from his father, James. God grant that he'll be a man of wisdom like James in the Bible. I pray that you'll give him a long, healthy life, Lord, and may he raise up as there is a tomorrow and let him catch the word of God. Grant it, Father. Commemoration of what Jesus Christ our Lord did when he was on earth, I lay my hands up on to change rules and dedicate him to the service of God. Lord God, upon the head of this little boy, Jerry Dean Allen, may the blessings of Jesus Christ rest. As we lay our hands upon him, as we dedicate this young life to you, bless his home, his parents, may he live a long, happy life.
Futhi akuthi omama nobaba abaletha abancane babo beze manje futhi bame kulungile bangensen bangensen letha nabancane kuJesu manje ngicabanga ukuthi icishe nje icishe ngokwenza lokhu manje manje sisesikhatini ncamashi kweleshumi nanye ngqo Manje niyazi sengathi nje ngiyabona ukubona labo mama beza phela nobaba nalezo zingane. Ngicabanga ngoJosepha noMaria ngokusa kokubusiswa kwenkosi uJesu. For the kid, bengine ngoxo encane nomunye ehhovisi. Kodwa ngiluzwile uzwelo lwakho namhlanje kusini phandle lapha ngendoda engutanga yenu futhi ngicabanga ukuthi ubusho ukuthi inkosi yakuphulukisa kanjani phandle izethameli futhi ngathi sengazimbula imoto yami ngokunyukusa kuba ngifinyele komdala umfundisi omdala cabanga nje le ndoda yayinguye umkayo omncane lapha yayishumayela ivangeli ngingakazalo Ishumayela leli vangeli phezulu ngale kwezintaba nezigodi zaseKentucky naseTennessee nozimayini zamalahle futhi egijinyiswa phandle. Futhi bazihlalela bengenalutho abazoludla. Futhi lo nkosikazi omncane lapha ewashe plangweni lokuwashela ukuba ahole cishe osheleni ababili kumbe osheleni abathathu ngosuku ukuba athumele umyeni wakhe ensimini ukuba ashumayele ivangeli. Lokho kwanele ukwenza umuntu ajabule ngokwedlulele akusikhona futhi ke ucabanga ukuthi wayelele lapha yangenkathi odokotela abaziwa kunabo bonke bethi uyafa ukugogeka kwakhe umdlavuza konke kuye angeke aphile kodwa amahora abalwayo nje futhi kakhulukazi usuku noma ezimbili futhi lokho sekuyiminyaka emibili kumbe emithathu edlule iminyaka emithathu edlule futhi nango namhlanje ekuseni ephilile usindile enika uNkulunkulu udumo Kambe wawu neminyaka emingaki ubudala ngenkathi uphulukiswa mfowethu kid. Cishe kwakuyimuphi unyaka obudala ngenkathi uNkulunkulu uneminyaka emingaki ubudala anayo manje? Amashumi ayisishiyagalombili. Kulungile wayethi akabe neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala ngenkathi uNkulunkulu emphulukisa. Manje ngabe uNkulunkulu uyasikhathalela thina abantu asebegugile impela uyakwenza yebo mnumzane. Waphulukisa kwaAbrahama ngenkathi nekhulu leminyaka budala noSara ngenkathi namashumi ayisishiyagalolunye. Futhi bazala u-Ishmayeli kumbe ngiyaxolisa u-Isaka. Ngabe kunjalo siyajabula kakhulu ngalokhu. Manje nibahle kakhulu bengingakhuluma nani ukusa konke kanjena nje. Kodwa ke sifunde elinye lezwi eliligugu bese ke siqonda ngqo enkonzweni. Manje ngiyacabanga uma kuba yintando kaNkulunkulu ngizothanda ukunithela fahla ngezinto eyenzekile. Bese ke kulo busuku uma inkosi ithanda ngifuna ukukhuluma ngesifundo ngifuna ukusiqopha ikakhulukazi kuba siphume. Futhi uma nifuna ukuza nilalele kulungile emva kokuba umfundisi eseqedile ngumlayezo wakhe ngizobeke sengiba nowami ngizokwenza le tape ngifuna ukushumayela ngokuthi ilambu elibomvu elibanibanikayo lokuza kwakhe ukuthi ukanjani omunye wemibanibani ophezulu kwethu ngqo njengamanje futhi ngifuna ukukhuluma ngalokho kulo busuku ilambu elibomvu elibanibanikayo lakhe ulapha kusesandleni njengamanje
signals down.
Amen. The trains in the
blood. Isiboniso phansi, isitimela sesiyavulelo. Unumeri isahluko seshumi nesithupha kuwena ozophenya ufunde. Leli yizwi eliphakade ngakho masifunde ngokuhlonipha. Ngifuna ukufunda amavesi amabili kaNumeri ishumi nesithupha ivesi lesithathu nelesine ukuthola isizinda esincane salokho engifuna ukukusho. Futhi manje uma amathephu engakavulwa ngifisa sengathi bangawavula manje. Kumbe bawamise ngomumo ukuze le ngxenye lapha izokwazi ukuthunyelwa ngaphandle lokhu kuphumela ngaphandle. Uma nifunani ngawamisa ngomumo wamathephu eni phakathi lapho okuyilapho le ngxenye lapha ezokwehlukaniswa enkonzweni yonke. Niyabo lokhu kuyinto entsha. Manje uma ningahle nikwazi ukuvimbela khona lapha kumbe noma ngabe yini eniyenzayo kuhle khona ke sizo. Ningathanda kuba ngithi kukunqamula umzuzwana nje bese ngibuye ngivule ngakho kukunika umvimbelo ukwazi ukuthi kufanele ukuqale kuphi noma ningakwazi ukuqala ngaphandle kokunaka. Niqale ngaphandle kokunaka kulungile kuhle lokho. Manje sizofunda uNumeri ishumi nesithupha elesithathu nelesine. Baba hlanganyela oMose noAaron bathi kubo,
"Ye take too much upon you, seeing all the congregation."
Nizethwesa kakhulu nina lokhu ihlangane yonke ingcwele bonke abayo nenkosi ikubo.
Wherefore then lift ye up yourselves.
Niziphakamiselani pho phezu kwebandla lenkosi.
And when Moses heard it, he fell upon
uMose sekuzwile wawa ngobuso bakhe. Baba wethu wasezulwini, busisa lamazwi ambalwa.
And may the meditation of our heart and the
futhi sengathi kuzindla kwenhliziyo yethu nezithelo zezindebe zethu zingamukeleke ebusweni bakho egameni likaJesu siyakhuleka. Amen.
I want to take this as a text for what I
ngifuna ukuthatha lokhu njengetekisi lalokho engifisa ukukusho namhlanje kusini. Ukuma esikhaleni okwalesi sikhathi esikhuluma ngakho kumbe esikufundayo. Kusobala sonke siyaqonda ukuthi kwakungenkathi lapho uDathani noKora sebenqume ukuthi bazozigaxa emiyalweni uNkulunkulu ayonike uMose. Ethi fanele uyekele lonke ibandla lenze lokhu nalokhu bangcwele bonke. Futhi uNkulunkulu wayeyale uMose ukuba hole abantu baye ezweni lesethembisi.
They said you take it upon yourself.
Futhi bathi uzethweswa ukuba wenze okukhulu. Wena uzama ukuzenza kube nguwe wedwa oquqabeni olungaba naye kuphi ukubeka izwi kanjalo. Futhi lokhu kwamcunula uNkulunkulu kakhulu ngangokuthi waze watshela uMose zahlukanise nabo. Ngizovele ngilubulale lonke uquqaba bese ngiqala isizukulwane esisha nawe. NoMose wawa ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi wathi uzofanele eze phezu kwakhe, yabo. Manje namhlanje kuba uNkulunkulu bezohlakaza abantu. Futhi kwaye kwaba khona isikhathi lapho uNkulunkulu wayesekhathele ukudlalisono sethu. Silokhu siqhubeka njalo sihambe ngokungasikho ubani obengama njengoMose namhlanje amele abantu. Besingamtholaphi umuntu obezoma kumbe owayengama uNkulunkulu obengamemukela njengoba enza ngoMose. Futhi impilo kaMose ngo emhlabeni yayisho okukhulu kuNkulunkulu yaze yahlehlisa ulaka lukaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu wayengenaki ukumeqa uMose. Lokho njalo kwakuyindida kimi ngaze ngangelinye ilanga esambulweni sombhalo. Nakho kufika lo mcabango kimi ukuthi uyabo uMose esenzweni ngayo yonke indlela wayebambela. Wayengumfanekiso kaJesu Kristu. Futhi ngenkathi lapho uNkulunkulu wayesezothatha ukuphila kwezwe lonke futhi alibhubhise ngazo zonke izoni futhi azilahlele ukuba zife, uKristu wafela thina sonke. Futhi uNkulunkulu wayengenaki ukumeqa uKristu eyindodana yakhe uqobo. Futhi-ke uJesu wazinikela ngesihle ukuze ahlawule indlela. Futhi-ke uma uMose wayengenaki ukwenza lokho. Mose wayengenagazi kepha igazi lomuntu njengoba sinjalo. Ngakho-ke igazi lakhe lalingeke lanele. Kodwa uJesu igazi likaNkulunkulu qobo lwakhe igazi elidalayo likaNkulunkulu uNkulunkulu wavele wasixolela isintu sonke ngaleyo nkathi ngokwesono ngoba sonke sabekwa phezu kwakhe futhi waya eCalvary waphela kubukhona bukaNkulunkulu futhi wahlupheka futhi waphotha esihogweni ngokuba wayeyisono wenza izono zethu zaba phezu kwakhe futhi lapho engowethu umthwali wemithwalo yethu wayisa izono zethu eCalvary futhi wasuka eCalvary wayesihogweni futhi uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu kube yinhlawulo yezono zethu futhi namuhla nguye yedwa ongumlamuleli phakathi kaNkulunkulu nomuntu futhi sixolelwe ngesihle sathethelelwa uNkulunkulu akazi ngisho nokuthi sake sona izono zethu zafaka olwandle lokukhohlwa ukuba zingabe zisaphinde zikhunjulwe singeke sakwenza lokho qobo lwethu sinomkhawulo ungongenasiphelo futhi owethu umkhawulo singabe sisalokhu sikhumbula ngoba asibakhulu ngokwanele kodwa yena mkhulu kakhulu ngangokuthi ukhohlwa ngisho ukuthi sake senze isono singamadodana namadodakazi ebukhoneni bakhe futhi zonke izinto ayeyizo siyizo uba isono sami ukuze mina ngibe ngokulunga kwakhe uba isono sakho ukuze sakho ube ngokulunga kwakhe ngakho uNkulunkulu angesibone isono phakathi kuwe inqobo nje uma ukuvuma kwakho kukuKristu Jesu umunye wathi ngesinye isikhathi esedlule wathi uma ngikholwe into enjalo bengingake ngisivule isitimu bengingazithokozisa ngokudlulisela lapho kuvama ukuhlala abantu khona bengingaya kuwo wonke amahholo omdatho bengingadakwa kakhulu nakho konke ngoba ngani ingani usuvele uphephile kuKristu kwenza mehluko muni ngathi lokho kukhombisa ukuthi awukutholile ma uthandi lukaNkulunkulu lwake lwakushaya inhliziyo ebubeleni bukaJesu Kristu buyothandana kakhulu naye izwe beliyobe ngelifileyo njengesono sakho wazi kanjalo ukuthi unomoya ongcwele hayi ngoba ubukwaze ukudazuluka ukumemeza ukukhuluma kumbe izilimi noma ngabe kuyini kepha nxa isono siba ngesifileyo futhi uphila kuJesu Kristu uthando lukaNkulunkulu ucele kangaka umsulo kangaka niyabo manje lapha eLouisville eKentucky esikhathini esingeside sedlulile umfundisi wayekhuluma ukuthi kwakukhona inkosazana yayisilinde isikhathi esidane empilweni ukuba igane ilapha nje emashumini amabili nanhlanu emashumini amathathu eminyaka obudala futhi yayinhle intombazane engumKristu wokuqina futhi kwakukhona indoda ethize leWisville eyayingesuye yayingazange iphile impilo enhle yayikade igijima nemidanso namahotela abahamba ngomgwaqo nokunjalo kodwa ngelinye ilanga yathola ukuxolelwa kwesono sayo futhi iba ngumKristu wangempela umKristu wangempela wokuqina futhi emva konyaka yathandana nale nkosazana futhi inkosazana yazifela ngokuthandana nayo futhi baganana futhi emva kokuba sebehlale indawo icishe iminyaka emibili bathi yathi le nkosazana kumyeni wayo ngelinye ilanga yathi sithandwa ngicabanga ukuthi kuthi kuba likhunyana kuwe ungumKristu osemusha nje yathi selokhu ngaba yikho olwakusukela ngiseyintombazane encane kodwa yathi kuwe umKristu osemusha ukuba umele bonke ubuqili nezilingo okuhambisana nakho emva kokuba usuwone isikhathi eside kangaka futhi wathi awu kuba yimpi yathi ngifuna ukukhumbula into eyodwa ukuthi uma isitha sibuwisa ndawo bese uwa bese ubuyela emuva ungena esonweni ungalibalekeli ikhaya ngifuna uze ekhaya yathi uyothola ekhaya enkosikazi osenguye owamshadayo futhi yathi ngiyokusiza ukuba ubuye ukhuleke futhi ukhuleke wedlule bese ubuyela kuNkulunkulu futhi yathi angifuni uphele yathi buka ngakugana phezu kwezisekelo hayi zalokho owawuyikho kodwa ngakugana ngoba ngangikuthanda futhi yathi akunandaba ukuthi wenzani ngisakuthanda ngakugana ngoba ngangikuthanda lendoda ngalolo suku yaye emsebenzini yezokala ikuphinda indawo eyayisebenza kuyo yathi manje indoda ingayenza kanjani into eliphutha ephambene nento enjalo nxa wesifazane oyithanda kangaka ngangokuthi Akuna ndaba ukuthi yenzani, wavuma ukubuya ayithathe futhi kuzanywe futhi. Niyabo, ukhombisa manje wena phindaphinda lokho ngesigidi sezigidi. Lapho ke unawo umcabango othize ukuthi uthando lukaNkulunkulu luyini, niyabo. Ukuthi uma umuntu ethandana noJesu Kristu izinto zezwe, nxa ucabanga ngalokho akwenzela khona ngokwasembhalweni. Hayi ngokwamadlingozi athize kodwa ngokwamaqiniso ukuthi luyini khona ke kukhona ukuthize okwenzekayo phakathi kuwe. Nxa ukuzalwa okusha kufika isono sife njengaphakathi kwamabili. Nxa inqobo nje lokho kukhanya kuphakathi kuwe, bungakhanya kanjani bumnyama bungeke bakwenza. Futhi lokho uNkulunkulu akwenze endodeni eyodwa eyaziphosa esikhaleni eyayingathatha isethembiso. Mose engumfanekiso walokhu kwangempela, yingakho uMose wama esikhaleni emela abantu. Ngakho ngiyamangala kulolu suku lwalona ocecayo ovilaphayo, unyaka othambile weLaodikiya esiphila kuyo. Sonke siyazi futhi kwedluliwe eminyakeni yebandla ukuthi siphila onyakeni wokugcina, unyaka webandla iLaodikiya.
Loose, happy-go-lucky, joking, sinful.
Uzilono vila phakathi kaUzidelayo unqokolayo unyaka wonayo wenkanuko esiphila kuwo manje. Yamangalisa ukuthi uNkulunkulu akasho nje ukuthi hlehla bandla ngizovele ngilihlakaze lonke iqembu, yabo. Unyaka onje esiphila kuwo futhi uzokwenza lokho ngolunye lezi zinsuku futhi. Siyazi ukuthi kuyeza kuzukubabikho ukonga kulokhu. Ngoba usethe yena vele waba yilowo ofele labo abebefuna ukuphepha. Kodwa uzothatha labo othe kumbe wemukela uKristu futhi baba ngamaKristu bayothathwa bakhishwe olakini. Isizathu ngaleyo nkathi wayengenakukwenza, yayingekho indlela yokukwenza esikhathini sikaMose. Manje encwadini yesambu nxa sifinyelela onyakeni webandla iLaodikiya, izambulweni sasihluko sesithathu, iBhayibheli lasho ukuthi lo nyaka unyaka iLaodikiya wawungophuphuthekayo. Nathi ngoba ucebile, uthi ucebile futhi ufuyile amabandla amakhulu kunawo onke, abantu abagqoke kubedlula bonke, omkhulu kunawo wonke osuke wabakhona kunoma yimuphi omunye unyaka. Ngoba uthi kangiswele lutho, wazi ukuthi ngompofu okuhawukelwa olusizi uhambazi ophuphuthekayo kanti kawukwazi. Manje kuba indoda ibikulesi simo futhi ukwazi ukuyitshela isimo sayo, ibiyozama ukuzisiza ukuba ibiphilile engqondweni. Kodwa nxa ikuleso simo futhi ungakwazi ukutshela naye kuphi ukwehluka, nje ayikholwa ukuthi ihambaze, ayikholwa ukuthi ikuleso simo. Kona-ke kuyakhombisa lapho ukuthi ingephuphuthekayo.
UNkulunkulu
walelizwe waphuphuthekisile amehlo alabo abala ukukhonza uKristu, futhi bane baphuphutheke kakhulu abakwazi ukubona isibonakaliso esiphila kuso, ihora isikhathi esiphila kuso. Futhi khumbula sebekhona vele oma esikhaleni futhi akekho omunye ongama. Ngiya ngokuthi uzokwamukela lokho lelo khambi, kungenjalo ulahliwe. Manje kithina ukusondela manje kulokho engifuna ukukusho. Isingama manje ngizishumayeza mina kulokho. Isingama futhi sibuke isidalo esingumuntu, siyilowo ophuphuthekayo, siphuphutheka ngokomzimba futhi sazi ukuthi uhamba phezu kwesiwa. Isingaba thina kowethu umqondo ophusile esikuwo namhlanje kuseni. Isingaba futhi sibuke indoda eyimpumputhe ihamba phezu kwesiwa iyimpumputhe futhi singazami ukuyexwayisa na? Kungahle lapho kube isihluku esibi kabi besiyoba ngabangenakho ukukhathalela kakhulu enhliziyweni yethu. Ungathini nje umuntu ongenakho ukukhathalela kakhulu angaze acishe ahleke futhi ebuka indoda eyimpumputhe engakwazi ukubona futhi ingenakuzisiza ngokunikaza ihambe phezu kwesiwa? Lokho bekungaba yinto embi ukungenzi lutho mayelana nakho. Yebo, kubazalwane bami umhlaba wonke, ngifuna ukwenza lokhu kuvuma. Ngikusho ukuzithoba ukuthi lokho nje kuthi akube yilokho ebengikwenza kumbe ngilungiselela ukukwenza. Kade ngishumayela iminyaka futhi sengiba yikhehla nomshumayelo omdala ongumakade kwasa ebona futhi ngaba nezinto eziyinqwaba ezinzima. Futhi mhlawumbe nginezingozi, ngisikeke konke ngaphakathi engizithole ezimpini. Ngoba isimiselo sami inkosi yanginika sona kwakungesikho emuva ukwanga izingane nokushadisa abasha nokungcwaba abadala. Kodwa kwakungukubamba inkemba ezandla zimbili ekhaleni lempi, ukumelana namaqhinga obuhedeni nobudimoni namandla obumnyama. Futhi ngilwe nawo ngezwi likaNkulunkulu ngaze ngasibona sesehluliwe isitha. Ngisike kwajula izikhathi eziningi. Bese nxa ngifika nomlayezo kulolu suku futhi ngazisho ebandleni izinto esengizozisho futhi ngabikezela eminyakeni eyedlula-ke nkathi umoya ongcwele ungibizela kulo msebenzi. Futhi akukho muntu ophilayo emhlabeni namhlanje ubengahle asho ukuthi inkosi selokhu yangivumela nginitshele noma yini egameni layo, kepha kufezeka nje ngqo ngendlela okwakuzokwenzeka ngayo. Ukuthi yangithuma kanjani kuqala nesiphiwo sokuqala nesiphiwo sesibili nezinto eshiwoyo kumbe yenziwa umhlaba wonke. Futhi ngempela izigidi zize kuKristu namashumi ezinkulungwane zabaphefumulele abashumayeli abaqale ivuselele eshanela bonke ubuthi bomhlaba namhlanje. Anokuthi amaPentecostal kwaba yiwo amukela umlayezo wami, kwaba yiwo aqhubekile. Ibandla iPentecostal ikhombisa kakhulu ukuphenduka eqenjini elincane labaPentecostal kunawo onke amanye amabandla ehlanganiswe ndawonye. Lokho kungokokuma kwezibandla. Ngani? Ngenxa yawo emukele iqiniso nokwemukela imvuselelo. Futhi manje emva kokufika kwesikhathi esikhulu sokukhulukiswa kwabagulayo, ukukhishwa kwabadimoni nokuvuswa kwabafileyo esingofakazi sonke, futhi kunjalo nodokotela abaningi nendoda edumile yomhlaba nokubonakala kwenkosi uJesu phakathi kwethu, lokho esibonakalisweni laphaya njengoba nibona ngiqagele odongeni noma ngabe kukuphi kwengelosi yenkosi, nokuthi ososayense bakushicilele kanjani ngemvume futhi kuliqiniso laziwa umhlaba wonke. Futhi kubonakala zona impela izinto eyazenzayo ziyafezeka ngesikhathi sonke. Bese uma into yomlilo ehamba no-Israyeli ngaphesheya kwehlane ngezinsuku zikaMose, ukuthi thina kumbe manje ukuthi uMose wabizwa ngokuthi ngeke uyenkosi, futhi walandela intika yomlilo ebusuku nefu emini. Futhi ngenkathi uJesu esemhlabeni washo ukuthi wayeyilo uNkulunkulu, wathi engakabikho u-Abrahama ngikhona, futhi ungikhona wayeyinsika yomlilo eyayisesihlahleni esivuthayo owakhuluma kuMose ezinsukwini ezedlulayo. Ngicabanga ukuthi lokho kuyikho mfowethu vei. Kodwa wathi-ke ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Futhi ngenkathi ebethelwa wafa futhi wavuka futhi wenyukela phezulu futhi wabeka umzimba wakhe phansi phezu kwe-altari elikhulu likaNkulunkulu waphakade, kulapho ekhona njalo kusebenza endaweni yethu, ukwazi ukuthi uhlawule icala lethu lesono. Futhi lapho wabuyela emhlabeni futhi ngesimo esikhulu sensika yomlilo. Pawulo ongcwele esendleleni yakhe engakabizwa ngoPawulo ongcwele wayebizwa ngoSawulu waseThasu, futhi esendleleni yakhe ezansi ebheke eDamaseku ukubopha abanye abantu ababebanga umsindo omkhulu futhi bememeza. uthi beshumayela ivangeli elaliphambene nesiko lamabandla abo esendleleni yakhe ezazi ngelinye ilanga cishe ngalesi sikhathi osukwini washa walahlwa phansi ngukhaya okukhulu nalokhu kukhaya okukhulu yena elijuda futhi azi ukuthi inseyo yomlilo yayihole abantwana bakwa-israyeli futhi lapha yayiphambi kwakhe futhi wamemeza kakhulu nkosi manje uma uqaphelisisa emahumushweni akho omabili iKing James neStandard sakho nawo onke kungomkhulu unakaos futhi noma ngubani owazi iBhayibheli labo uyazi ukuthi uma lowo ungomkhulu unakaose ngu-Elohim owanele konke owadala amazwe nomhlaba uGenesis ukuqala elokuqala yabo elikhulu nkosi manje upawulu wayengeke abize kukhohliseka kwamehlo okuthize wayengeke abize okunye okuyinto ethize ayengazi lutho ngakho ngoba wayeyindoda eqeqeshiwe emibhalweni ubuka phansi kukagamaliyeli umfundisi omkhulu wangalolo suku futhi wayengeke kubize lokho nkosi ukuba wayengenelisiwe ukuthi lewo kwakunguJehova wathi nkosi ngubani na lalelani iphimbo elibuyayo nginguJesu onguye izolo namuhla naphakade ngakho ngiyacabanga phakathi kwakho konke ngaphambi kokuqhubekela phambili kokubili lapha nangaphesheya kwezwe abantu abazobe belalele futhi belalele manje bazokwazi ukuthi kufakazelwa yizo zonke izenzo ukuthi nguJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade wenze izinto ezifanayo impela azenzayo phulukisa abagulayo wazi imicabango yengqondo ngokuba labonakalisa izinto ezaziyofezeka futhi ngesikhathi sonke ngokuphelele kuyo yonke iminyaka ngineminyaka engamashumi amahlanu nane ubudala futhi ngabona imibono kusukela ngeseni nezinyanga ezilishumi nesishiyagalombili ubudala futhi akukaze nakanye kodwa ngaso sonke isikhathi bekuyiqiniso niyabo manje lokho kufanele kube nguNkulunkulu futhi ke mina ngicabanga lokho kungani abantu bephuputheke kangaka kuba bangakwazi ukubona lokho na futhi njalo nxa ngikhuluma nabesifazane babakithi mayelana nokuphungula izinwele zabo nabefundisi bengipongolozela mayelana nakho futhi mayelana nabo ngokugqoka izingubo ezingahloniphekile ngalezi zikhindi nokubeka obala kanjalo nokuqhubeka kwaleyo ndlela embi Nangabe silisa bakithi ngendlela ababenza ngayo bebhema futhi bethatha utshwala bokuba nobudlelwane nakho konke bebe besalokhu bezibiza ngamaKristu futhi bethatha isidlo etafuleni ngoba bangabe hlangano oh kwakulula kabi bacela ukuthi ngangihlambalaze uNkulunkulu uthi ngabe sifazane baba ngcono na Baba ngababi kakhulu esizweni sonke. Kose kuthi ke mina ngingonovalo ngikusho lokhu ngokuthi ukuthula mhlawumbe umuntu owuhlobo lokuguliswa imizwa enginguye. Futhi ngazi ukuthi ngingawulingene ukuqalela umsebenzi njengoba abaningi ukhonondile lo owawufanele ukwenziwa kwakunzima. Kodwa ngangacabanga uNkulunkulu awubizanga ngani omunye obengawenza na? Futhi ngiyaxolisa kodwa ngehlulekile abantu nje angeke bangilalele futhi ngehlulekile ukwenza lokho bekufanele ngikwenze ndawo ngoba angeke balalele mama wami osanda kwedlula wangena enkazimulweni cishe osekuthe kwedlula kancane onyakeni umama wami uyise wayengumzingeli Uthi ngicabanga ukuthi konke lokho ngakuthola kuvela kuye kulokho kuma ngoba ngiyawathanda amahlathi. Futhi ngacabanga, uma laba bantu abazibiza ngamaKristu, uma bengafuni ukulalela umlayezo engushumalayo, khona-ke bayeke kanjalo. Ngizovele ngiwumise impela, futhi ngizohamba ngikhuphuke ngingene entabeni. Futhi ngiyamazi umngane lapho iningi lenu lapha ngiyangikhumbula ngibikezela isikhathi cishe izinyanga ezisithupha kungayenzeki ukuthi ngangizokuya kanjani endaweni kuwo lomsamo lapha futhi kwakuyoba khona isilwane esibuka njengenyamazane lezimpondo ezingamagatsha nezimpondo ezicijile nokuthi ziyoba kanjani ngamayintshi angamashumi amane nambili nokuthi yoba khona kanjani inyamazane engamafidi ayisikhombisa empunga enezihlobo izihloko ezimhlophe zisasiliva ninakho emathayiphini nakho konke ngicagele ukuthi niyasikhumbula isikhathi nonke yebo kube kwendlini yami phezulu lapha ya manje ukukhombisa ukuthi kuliqinisa manje izinto ezinjengalokho nje ngoba kungaphambe nje kokuhamba kukamama futhi wayefuna ukungithulisa ngenxa yalokho kwethuka okukhulu ukuthi wayazi ukuthi wayezomthatha manje ngathi ngale ndoda yayingumkristu futhi inezwe elikhulu khona impela ngaphansi kwe-Alaska futhi ngase ngicabangisisile engqondweni yami ukuthi ngase ngingosukile lapha futhi ngaya entshonalanga ukuthi ngangizothatha umkami bese ngithi ukumbamba ngecebo lokuthi kokuthize ngangizomenyusela lapho bese ngiba ngumholi ongumkhaphi bese-ke uma inkosi ibingifuna ukuba ngenze ukuthize ngiyoyekela izinwele zami zikhule bese ngiyo ubuhwanca bam futhi ngiyobuyela emumva phakathi lapho futhi ngibe ngumholi kukhona kuphela cishe amabili kumbe amathathu amandiya ahlala emumva ezweni lapho ngiye ngiyovele nje ngibe ngumholi futhi ngiyosiza ubhut futhi uma inkosi ibingifuna ukuba ngenze ukuthile khona ngiyothi kulungile nkosi inginike umbono ngiyothi nyelele ngiphume ngithi abantu angaze ngizibize wonke umuntu ekwazi lokhu kodwa abantu bathe mfowethu Branham inkosi yakubizela ukuba ube ngumprofethi wayo yebo angikaze ngizibize kanjalo kodwa ngiqala ukuthola isikhathi ukuthi ngase ngilungele ukukwenza ngicabanga yebo mhlawumbe nginguye uma nginguye ngizohlala emumva ehlane futhi uma ngihlala emumva ehlane khona-ke ngizobanga umprofethi wayo yabo bese kuthi-ke uma ifuna kungithumela ndawo futhi ngesikhathi ingangisebenzisi khona-ke ngiyoqiniseka ukubamba izinhlanzi ezithile ezinhle futhi ngenze ezinye izinto nebala lokho kwakulo uhlotshana lwesimo sokuzazisa niyabo ngoba ngangifuna ukwenza lokho manje akusiyo nje ngempela into emelwe ukwenziwa futhi manje ngase nginalokho ngizicabangele engqondweni yami ukwenza lokho futhi manje ngaphambi nje kokuba kushunyayelwe iminyaka yebandla esikhombisa njengoba idwetshwe lapho kukhona abaningi namhlanje owayelapha ngaleso sikhathi futhi abaziyo ukuthi inkosi yakubusisa kanjani lokho kondeni emumva lapho kwakubonisa nje kubangaki kulapha manje owayelapho ngaleyo nkathi lapho ifika na lokho kwakwenza ngase ngikhumbula-ke ngaleyo nkathi ngumfowethu Jackson uhlala enathi umfowethu uJunior Jackson umethodist wayengumfundisi wama-methodist yebo nangehlezi ngapha manje ukuthi ufika kimi nephupho bese-ke abanye futhi abazalwane bafika namaphupho afanayo manje inkosi beyinhle impela kimi futhi angikaze nginise kokubhalwe encwadini namhlanje ekuseni sengaye nganitshela yini ukuhunyutshwa kwephupho okungesikho na khaya umnumzane ngoba ukuthi inkosi angizukulisho ngize ngiphinde ngilibone futhi angazi ukuthi uthini ngalo ngizobese nginitshelayo khona-ke wathi nganginenkonzo ezansi ebandleni lakhe futhi yena ngandlela thize noma enye wayenovalo ngempela ngalelo busuku futhi waphuma ebandleni wagijima futhi weza wazungeza ngenye indlela wase ebonana nami emotweni nabantu bedlula wathi kukhona engifuna ukukutshela khona futhi wangitshela ukuthi waphupha iphupho ukuthi phezulu lapha ndawo njengase-Indiana ukuthi kwakukhona elide igqumu elinotshani namanzi ayegugulile umhlabathi esiqongweni futhi laba yidwala njengesiqongo esiwuqwathule etabeni kwase kuthi-ke kuleli dwala kwakukhona umbhalo oxakile futhi wathi ngangimlapho nabo bonke abazalwane bakhona konke ebandleni lapha ngihumusha lo mbhalo kwase kuthi-ke lapho sekufika esikhathini lapho sengifinyelele ekuhumusheni wonke khona-ke ngandlela thize noma enye uma ngiliqonda kahle iphupho ngathatha okuthize njengomgxala kumbe okunjengomgxala ongunqande kumbe okuthize kumbe hhayi umgxala ongunqande bengiqonde umgxala wokuqekebula kumbe okuthize ngase ngivele nje ngisika isiqongo sale ntaba ngasikhipha ngase ngisiphakamisa futhi kuyingaphakathi layo kwakuyidwala imhlophe okuthi nje akufane negwadle kumbe into eyela kule oluhlangothi idwala elithize elimhlophe elalingabhalwe lutho futhi ngathi kubazalwane hlalani laba futhi nimbuye phakathi phezu kwalokhu futhi mina ngenkathi bonke besabuka ngamonyuka phakathi kwabo ngase ngiqala kuya entshonalanga futhi umfowethu Jackson wathi wangibona ngihamba ngiwela igquma elilodwa kwase kuba ngelinye igquma ngiya ngokuba mncane ngiya entshonalanga ngiyakukhumbula lokho Yebo, ukuhunyiswa kwalokho kusobala kwanikezwa lapha ebandleni kungakenzeki. Ukuthi isikhathi simanje ukuthi ngiyakholwa ukuthi isambulo esigcwele kudabula onyakeni kaLuther, uWesley noJohn Smith, uAlexander Campbell nabanye abehlukene abashumayeleke eBhayibheli. Saseke siwelela eBhayibhelini futhi sakhombisa ukuthi kuba khona umlayezo wengelosi yesikhombisa. Nasekumemezeni umlayezo wengelosi yesikhombisa zonke izifihlakalo zikaNkulunkulu ziyokwenziwa zaziwe. Bese kufika imidumo yesikhombisa eyifihlakalo. Futhi manje uma kuyilowo nyaka wokuphela esiphila kuwo. Lapho esikhuphuke khona sajabule ekulungisisweni kungcwelisweni umbhaphathizi kamongcwele futhi kwaba nezibonakaliso izimangaliso nazo zonke izinto ezehlukene. Neziphiwo kubuyele ebandleni njenganje ukuphulukisa kaNkulunkulu nesiprofetho nokukhuluma ngezilimi nokuhunyushwa. Futhi nanokuba bekuhlanekezelwe ngokwethusayo kodwa nokho lokhu akususi kukhona okulungileyo. Ukukhona kweqiniso kongokoqobo ngempela isiphiwo sokukhuluma ngezilimi lokho okufanele njalo kube khona ebandleni. Sinokuningi ukuzifanisa nomunye umuntu. Sinabantu abasukumayo bese bezama ukuziphathisa kwamaKristu futhi izimpilo zabo azikhathaniseki ngakho kukhona okungahambi kahle. UJesu wathi niyakubazi ngezithelo zabo. Niyabomazi kanjalo-ke umKristu ngokuthi uphila kanjani. Ungalokho uthi ugxume ngaphezu kwalokho okuphilayo. Ngakho ke nje kodwa kulokho kodwa kungudevele enza isichuse ukugcina amakholo eqhelile entweni eliqiniso lakho. Kodwa uNkulunkulu uyasisiza ukuba sehlukanise futhi sikwazi ukwahlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile. Nezwi liyohlala njalo ukuqondisa lokho. Manje sithola lokho kulokhu ngani tshela lokho ukuhonyushwa edwaleni. Nedwala linguKristu. Lokho kwakusephusheni kamfowethu futhi lelo iBhayibheli. Futhi kuyo yonke leminyaka iBhayibheli belihunyushwa sesize ngokoqobo silinike ukuhumusha kobufundisi lonke. Nesiphiwo sokugcina sengezwa onyakeni waseLaodikiya. Isikhathi engelosi esikhombisa ukushumayela onyakeni waseLaodikiya. Ngaleso sikhathi ukuthi kuyoba khona inqwaba yezinto ezahlanekezelwa kusukela phansi eminyakeni. NjengoLuther washumayela kulungisisiswa kodwa wakuyeka kwadlebeleka ngoba akaphilanga isikhathi eside ngokwanele. Futhi ngokulinganisene base behlela ibandla. ULuther kazange alihlele emva kukaLuther. Waseke kuvela uWesley futhi emva kukaWesley bathola ibandla lamaWeseli. Beseke kuthemba kwalokho kufika uJohn Smith iBaptist beseke kuba uAlexander Campbell nokunjalo. Kodwa indoda abaguqula abazange baphile isikhathi eside ngokwanele ukubuhlanganisa konke ndawonye. Ngakho inqwaba yokusele yashiywa kanjalo. Kwase kuthi-ke ngenkathi benza isibonelo nje sombhaphathizo wamanzi uJohn Smith awubuyisayo umbhaphathizo wamanzi ngokucwiliswa kodwa esebenzisa isiqu. Neziningi zalezo zinto ezashiywa zixega. Bese-ke nxa sehlela ekugcineni mlayezo wokugcina ufanele ukuqondisa konke lokho. Ukuletha lezi zinto enkolweni eyinye, yinye inkosi, munye umbhaphathizo niyabo. Futhi manje emva kokuba iBhayibheli selihunyushiwe ngokuphelele, khona-ke niyaqaphela kwavula isiqongo sedwala elimisise okwesivivane. Akusikho ukufundisa ngesivivane manje, akusikho lokho. Ngoba ngiyindoda efundisa leso sifundiso sesivivane engiqagele, bayazi ukuthi bakhuluma ngani, angazi lutho ngaso. Kodwa nokho lalisesimweni sesivivane, kodwa isisibekelo phezu kwesivivane asizange sabekwa phezulu. Ngike ngabaseKhayiro naseGibhete nesisibekelo asizange sifike ngoba sasiyitshe legumbi, sasiyitshe eliyinhloko. Ebandleni sasiyitshe legumbi, ebandleni eligcwele sasiyitshe eliyinhloko. Ngakho sizange sifike senqatshwa uKristu futhi siyofika. futhi ngiyakholwa ukuthi nxa sesifika ukuthi ibandla liyobumbeleka endaweni kusukela ekulungisisweni phansi kwaLuther, ukungcweliswa phansi kukaWesley nomlayezo wePentecostal uyoletha ibandla esibalweni esingcosana kabi nenkonzo iyoba phakathi kwalabo bantu, iyoze ibe yinkonzo ncamashi efanayo naleyo uJesu Kristu ayenzayo. Lokho kuyoletha uJesu bese ehlutha yonke into. Bonke labo abathembekile nomluthela weqinisi iPresbyterian, iBaptist, iMethodist nanoma ngubani ozelwe ngumoya kaNkulunkulu bayohlwithwa kanye noJesu Kristu nxa efika. Ngiyakukholwa lokho. Ngiyehluka kwabanye abazalwane ePentecostal abakholwa ukuthi itsali yebandla yilabo abayohlwithwa kulonyaka wokugcina. Ngiyehluka lapho ngoba uNkulunkulu ingenza kanjani indoda, futhi ubengaba kanjani uNkulunkulu uma besiyothi ubengaba kanjani na angenza lokho akufisayo. Kodwa uNkulunkulu wethembisa uLuther futhi phansi kokulungisisiswa yilokho kuphela abekwazi, yabo wethembisa ukuthatha ibandla. Futhi yena ngingakholwa ngomusa kaNkulunkulu nangokwesekelwa ngumbhalo, ngoba akafikanga ngomlindo wokuqala futhi bahamba bayolala nomlindo wesibili kwehle njalo. Ngomlindo wesikhombisa uyafika, futhi lo ngunyaka webandla wesikhombisa ngomlayezo wengelosi yesikhombisa, yabo. Futhi nxa efika zonke lezi zintombi zavuka futhi zakhanyisa izibani zazo, yabo. Presbyterian, iLuthele, iBaptist nanoma ubani lo ozelwe ngumoya kaNkulunkulu iyohamba ngene kulolu hlwitho. Ngiyakholwa ukuthi umlubukazi uyobizwa aphume phakathi kwaleso sikhathi. Ngikholwa ukuthi kuba khona abanye ezinsukwini zokugcina abangeke bakuze ukufa, kodwa bayoguqulwa ngesikhashana kuphazima kwese. Manje kodwa njengalokhu naqaphelisise ephusheni kamfowethu Jackson ukuthi kwakungekho umbhalo kuleli dwala ngaphakathi. Yilokho engakuyela entshonalanga. Manje njengoba kwenzekile futhi nganitshela ngelinye ilanga, ngangiyonitshela ukuthi kwakuchaza ukuthi ngakuyela entshonalanga, futhi nganitshela umbono okungukuthi abantu ndawo zombili eThepini nabakhona namhlanje ekuseni bazokwazi ekuthatheni ethi banomzane sikhathi sini na. Futhi noma yimuphi wenu bazalwane bamatheyiphu ongenawo lo umlayezo futhi ufuna ukulandela lokhu, thatha ethi banomzane sikhathi sini na. Ngaphambili amaviki nezinyanga kungakwenzeki lapha ngabona umbono wokuba seTucson, enyakatho yeTucson. Lokho kungaba impumalanga yeFlagstaff, inyakatho yeTucson. Futhi ngangicosha izinhlamvu ezinamathelayo ngizisusa emlenzeni yebhulukwe lami, futhi ukuqhuma kwakuyoqhuma kubukeke empeleni sengathi kuzizamazamisa izwe. Angaki abeni abakukhumbulayo lokho na? Kunjalo. Okwakuyozamazamisa izwe. Yebo, kwenzeka kuba kube ukuthi okungenani umlisa oyedwa ukhona namhlanje ekuseni owayemi lapho ngenkathi kwenzeka. Empeleni kwazamazamisa amadwala asuka entabeni. Futhi manje ba sithola ukuthi phakathi kwaleso sikhathi ngabona izingelosi eziyisikhombisa zisesimele sesivivane ezashubeka zehla futhi zangiphakamisela phezulu. Futhi ngalethwa empumalanga ukuvulela uNkulunkulu izimpawu ezisikhombisa. Uma ungenazo, uma uJesu elibala, futhi ngi abazukulu babazukulu bami abantwana abancane baka Paul, lokho kusayo lokho kuyiqiniso laphakade likaNkulunkulu ophilayo. Manje lokho kwakungukuthola, lokho kwakunamekwe ngophawu ngaphakathi kulentaba, lokho okwakungalotshiwe kwakufanele kuhunyushwe. Futhi nxa ngibuya ingelosi yokuqala ngobusuku bokuqala yavula uphawu ngokuphambene kunanoma yikuphi esesake sakuzwa empilweni yethu, futhi zonke zezikhombisa ziphuma ngendlela efanayo. Niyakwazi lokho nani lapha nikhona ngenkathi kwenzeka abaningi benu. Futhi manje angikwazanga ngaleso sikhathi, kodwa umfowethu Fred Tottman ngiyazi ulapha, futhi ngileqiniso impela umfowethu Norman ulapha. Sasiphezulu ngangimele ngiye eHouston mayelana nokuthola lowo mfanyana asindiswe esihlalweni sikaGesi. Ngaseke ngibuyela emuva futhi ngahamba ngayozingela enhla lapho nabazalwane, futhi ngalokho kusanga ngangimi lapho ngicosha ogududhukela kumbe lokho abakubiza ngomakhanda ezimbuzi, lapho izinhlamvu ezinamathelayo ngizisusa emlenzeni webhulukwe lami. Futhi ukuphuma kwenza ngayiphela indlela okwayisho ngayo. Ngalokunjalo mfowethu Fred na. futhi nganga sengathi ngaqhuma kude ngasuka emhlabathini futhi ngaphezu kwami nje kwakuyizingelosi zenkosi ezathumela umlayezo emuva ukuba mina ngize lapha ukuphekeza lezi zimpawu kungani lapha kungayithi abemnakele na kungani ngingakwenzanga laphaya na ngoba ngangenze isethembe sebandleni lami nakuNkulunkulu ukuthi noma yimuba umlayezo omusha uyovela kule tabenakele uqoshelwe lapha futhi wayengisizi ukuba ngigcine izwi lami ukuba ngihlale emuva lapha ukuba ngiwenze kwasekuthi-ke masinyane ngabuyela emuva futhi manje angazanga ngaleso sikhathi ukuthi babethatha izithombe zalokho ososayensi wayezithatha izingelosi zizehlisa zivele ezulwini ukuletha umlayezo futhi ngiyakhumbula ngathi leyo engakwesokudla esicukwini yayino ukuthi nje isifuba sayo sithe uhlehla namaphiko ayo ngiyangikhumbula ngisho lokho nonke na nokuthi ngayiqaphelisisa kanjani na yayiqhamile impela kwezinye futhi ngangingazi ukuthi babethatha isithombe sakho ngoba masinyane ngaphuthuma empumalanga kodwa sengibuyela ekhaya eTucson kwakulapho konke emaphepheni okwakukade kubonakala cishe isizwe sonke kumbe kwaye kwayoshaya eMexico nawo onke amazwe asentshonalanga futhi ngicabanga ukuthi neKorea ngapha kwakukwi-Associated Press bangaka babonayo ifu eliyinqaba esibhakabhakeni zibona izandla futhi manje iphephabhuku iLife yakucosha futhi nginesi isiqeshana sendaba elotshiwe lapha namhlanje ekuseni kwiphephabhuku iLife okukhonjiswayo manje naku ngesikhathi esifanayo ngilapho niyasibona isivivane sefuna ngangimi ngaphansi nje kwalokhu futhi laphaya niyayibona ingelosi eqamileyo ngakwesokudla na niyalibona iphiko layo elifijile na khona impela nje ewashiwoyo futhi naku kungasekubukeni ngasemexico asezindaweni ezehlukene lapho abashisa khona isithombe manje lososayense lapha uzama ukuthola wonke umbiko omayelana nesithombe angahle awuthole mayelana nabantu onaso isithombe uyasihlolisisa manje uyasho lapho ukuthi bekunganakwenzeka mayelana nakho ukuba kube yifu ngoba umswakamo aweqi cishe ngingathi cishe ayisithupha kumbe ayisishiyagalombili amamayela okuphakama into efana nalokho nxa siya phesheya kwezilwandle sivamise ukundiza amafidi ayizinkulungwane ezilishumi nesishiyagalolunye futhi siba ngaphezulu kwesiphepho ngaleyo nkathi kodwa leli fu ngokwesiqephu sale ndaba elotshwe lapha yalososayense liphakeme ngamamayela angamashumi amabili nesithupha bekuyoba ngamamayela ngamamayela ngale komswakamo futhi wathi ehlola ubungako bendawo futhi manje niyazi ngibangaki kokhumbulayo ukuthi ngani tshela kwakungumsindo ozwakalani njengegagasi lomsindo endizeni na niyakhumbula na kodwa kwakungekho ndiza esigodini incwadi itsho njalo lapha bakuhlolisisile zazingekho kungekho zindiza phezulu lapho futhi ngaphandle kwakungeke leyo nkungu eba ngemuva endizeni ayilutho kuphela ngumoya onqamukile umswakamo ngoba utshuza wedlule kulokhu okukodwa njengendiza ijet njengoba izidonsa qobolwayo inqamula umswakamo emoyeni ayisoze yakwazi ukuba iwususe kuyo inqobo nje uma isekhona indiza ijet ngoba ifanele yilokho okuyiqhubayo futhi umswakamo uphula ukundlela kuyo kodwa nathi amamayela ngaphezulu lapho okungaba khona umswakamo futhi akukho zindiza esigodini futhi lalingeke liswakamiswe phezulu lapho futhi lale ngaphezulu lapho ngalolo suku lalifundle ngamamayela angamashumi amathathu laphakama ngamamayela angamashumi amabili nesithupha yabo ngokufanayo impela njengoba sasinjalo leso sithombe lapho ngenkathi nginitshela ingelosi yenkosi yayibukeka ifanana nensika yomlilo iminyaka edlula ngaphambi kokuba ize ithathwe uNkulunkulu wenza isayense ivume ukuthi iyiqiniso futhi lapha ukasiprofetha esanikezwayo uNkulunkulu wenza isayense ifakaze ukuthi iyiqiniso manje simi kuphi na ngifuna ukugcina lokhu ngokuba ngingahle ngikhulume nomngane wami okhona namhlanje ekuseni ukubhala lezo zimpawu eziyisikhombisa angahle afune ukusebenzisa lokhu mayelana nakho futhi ngakhona nayo ikopi yakho ngani uma niyithola ibambilini ukuthathisa kuyo nebo manje ufuna ukuthola kodwa bekuyosiza ngani ukuhamba ayotshelwa na ube uvele akuhleke nebo ube uvele asimzahleke ngakho ungaphonsi amaparele ethu kanjalo kodwa siyazi ibandla liyazi uNkulunkulu uyazi ukuthi kuliqiniso futhi ke ngenkathi ngisakhulekela le ndaba yokumangala ukuthi ingabe kwakuyokwenzekani kimi futhi niyazi ukuthi ngangikuphi na enyakatho eTucson ePumalanga eFlagstaff impela nje ngokwendawo eyiyona yona lapho enganitshela khona izinyanga kungakwenzeki ngangiyowe ngimi futhi impela ngokwaleli phepha lapha nanga kwamaphepha naleli phepha bhuku nemufakazi obungobethu impela lapho okwenzeka khona uNkulunkulu phelele futhi angeqamba manga futhi kuyofezeka niyakhumbula eThepini banomzana sikhathi sini na izocaphuna futhi khumbulani ukukhona ukulungiselela ukwenzeka okukhulu uthi manje kwenze isizwe sonke sifakaze ku wonke amaphepha andaba kwi-Associated Press nelinye labaphebhuka kithi ahamba phambili nakho konke okunye efakaza ngaye futhi akukafinyeleli ezindaweni zonke nokho kodwa abantu abanenhlanhla engaka abantu abanenhlanhla lowo ngumkristu ukwazi ukuthi kuleli horo elimnyama lapho kungekho khona amathemba owesayensi nebhomu le-atom lisilindele futhi akukho amathemba ezihlanganeni zethu ukuba zike zihlangane ndawonye zizigcinisa nophawu lwesilo futhi lapho konke okwamathemba ethu ngaleyo ndlela sekuhambile kwezomnotho wakithi esenhlanganyelo yobukristu bakithi phakathi kwezinhlangano kuphikelele phezulu kuyongena kubukatolika okuyoba nophawu lwesilo kumfela ndawonye webandla kodwa futhi labo bathanda uNkulunkulu futhi befuna into ekhona impela ukuthi yena uNkulunkulu impela oyisethembise ebhayibhelini ukusabalalisa phambi kwabuso bethu futhi wenza ibandla nabantu nesayensi namaphephabhuku nakho konke kuvuma ukuthi usenguye uNkulunkulu futhi angazigcwalisa izethembise isikhathi esinjepho kwathi ke Sabino Canyon ngalokho kusangikhuleka futhi ngimangala ukuthi ikazi kuyokwenzekani ngeneke izandla zami kuNkulunkulu phezulu kwesiqongo saleyo ntaba leyo nkemba yawela ezandleni zami inesibambo separele nesivikelo sayo phezulu kwaso nobukhali obude cishe obungamafeda amathathu ubude futhi ibenyezela njengensimbi yebhodwe kumbe njengensimbi ecwazimulayo ebukhali bereza futhi angazanga ukuthi kwakuyini futhi ngathi ngiyazi saba lezi zinto futhi kwathi khona manjalo iphimbo lakhuluma lazamazamisa ingoxe yathi lena inkemba yenkosi futhi inkemba yenkosi iyizwi lenkosi kuba izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikahlakathi zombili kwathi ke sengibuyela kulokho kwathi ke phakathi kwaleso sikhathi umfowethu omncane olikhawe lapha ebandleni futhi wayeyisosha futhi waqhuma wasakazeka wonke waba yisicucu empini cishe futhi walaliswa phandle kuthiwa usefile futhi bathi wayeyo abazange abazokwelapha abacabanganga ukuthi wayezophila futhi kwakungasasizi ngisho nokuzikhathaza wayesehambile kakhulu imizwa emikhulu emlenzeni wakhe yaqhuma ingadlwana yakhe yacishe yaqhuma yasakazeka yajuquka juqu umlenze wakhe umlenze owodwa wajuquka cishe kodwa umusa kaNkulunkulu ubonakalile wamsindisa futhi wamphulukisa ngosuku olulodwa yena umfowethu Roy Robertson wayekhona ngenkathi leso sithombe sithathwa lapho eHouston kuthi umkakhe watshelwa kanjani ngombono ukuthi wayekade enzani osukwini nokuthi wayenenkathazo kanjani nokuthi yayizophulukiswa futhi lokho kwamlethala ukuba abe likholwa owesilisa kodwa yena eyindoda yasempini wayethi ukuthi ngiyethemba uyangithithelela ngokusho lokhu lapho khona konke ukukhahlameza ngasohlangothini oluyilo du enikeza iziyalo empini njengophatha isilisa wayedingeka bhavumule futhi kwenzeni yabo futhi wakholwa nokho kodwa ngokukhuthazela futhi elokhu eze jikajika nebandla futhi ebona kungesikho okwemvelo yasemhlabeni wathi ngiyakukholwa lokho kodwa lokho kungokomunye umuntu ubonye busuku inkosi yamvusa ngokunye ukusa sasihlezi yena nami sasibuka njengeseJerusalema etafuleni lesidlo senkosi futhi ngangikhuluma wayengakuqondi futhi umfowethu Roy ohleziyo khona ongibukayo njengamanje futhi wakubona futhi wangibizela enhla e-Houston kumbe ngaphandle e-Arizona kumbe wangithumelela incwadi futhi ngamphendula wathi wawuhlezi lapho umfowethu Branham futhi ngayibona leyo tse enkulu yokukhanya ingena futhi yathola wena futhi yakuthatha yakususa etafuleni lenkosi futhi waya ngasentshonalanga usobala wayehlezi ngasohlangothini lwasempumalanga engiqaphele ngiya entshonalanga nalokhu ukukhanya kuyangena futhi kwangithatha kwangikhipha wathi kwakungokunye ukusa njengokungathi kwakungumbono wavuka embhedeni cishe ngelesithathu kumbe ngelesine nqo ekuseni into efana naleyo futhi wakubona lokhu kwenzeka futhi wathi wathazuluka kubuka kanjalo kwaba izinsuku mfowethu Bill buya futhi uRoy nami besingabafowethu ngempela sihlala ndawonye futhi sizingela ndawonye futhi singabafowethu nje futhi wangitazulukela waze washa emphinjeni wakhe buya mbuyise mbuyise ekhala wathi mina nakho ngikufika le uce umlilo ibuya kumbe ifu libuya futhi wangihlalisa enhlokweni yetafula futhi ngangikade sengiguquliwe kwakuyifihlakala kumfowethu Roy mina ngiguqulo kuba ngibukeke ngehlukile ngibeka lokhu phezulu lapha malana nokunye ngifuna ukukhumbula ukuguqulo ngenkathi ngimnika ukuhonyushwa kwakho lokhu kwaba ngaphambi nje kokuba ngibuyele izimpawu eziyisikhombisa ngenkathi ngibuyele izimpawu eziyisikhombisa ngase-ke ngokunye ukusa wathola uBilly futhi wayefuna ukukhuluma nami futhi ngangixinekile ngiphansi komkhuleko wezimpawu eziyisikhombisa wayesethi-ke engitshela-ke kwenzeka futhi kwabuye kwaphinda futhi umfowethu Roy uma ngikuthola ngokungesikho lokhu ungithinte futhi wathi wavuka futhi ekuseni ngiqagele kusesekuseni futhi kusini futhi lapho wabheka endlini wayesebona lokhu ukukhanya okukhulu kumbe ifu phezulu entabeni wangibuza esikhathini esingeside sedlule ngabe kwakukhona okuthize mina nefu lisentabeni futhi ngathi ebhayibhelini na ngase ngithi yebo ngenkathi uPetro uJakobe noJohane esiwa phezulu nefu layisithi beza inkosi uJesu noNkulunkulu wakhuluma wathi lona uyindodana yami ethandekayo ngashumayela ngalokho lapho esikhathini esingeside sedlula umlayezo omncane abazalwane bamatheyiphi bangahle baqonde yizweni ngicabanga ukuthi mhlawumbe ninawo etheyiphini nginekuqiniso futhi wathi wenyiwe etabeni futhi lapho eza ngangibi lapho nephimbo lavela efwini kwakungesikho umfowethu Roina futhi washo kuthize ukuthi akufani nalokhu lona inceku yami futhi ngimbizele ukuba abe ngumprofethi onyakeni ukuba ahole abantu njengoba nje kwenza uMose futhi unikezwe igunya ngakhuluma into ibe khona kumbe into efana lokho njengoba kwenza uMose njengokukhuluma ezibawini futhi siyazi ngezingwejeje nokunjalo nezinto sekuvele kwenzekile uHeti Wright umncane emuva laphaya ngicabanga ukuthi niyazi ukuthi kwenzekeni endlini futhi wamtshela ukuthi ngangiyenzeka kwenziwe nguMose futhi manje utshele lokho ehla emva kohambo futhi engqondweni yami ngase ngicabangisisile engqondweni yami ukuthi ngangizohamba ngenyukele kwaBhadi ngoba usesimweni esibi phezulu lapho njengomzingeli ngaphambi kokusuka lapha ngingahle ngithi gqumbi phakathi lokhu futhi sizosheshisa ngakupha iphupho elixakile iphupho eliyinqaba futhi ngiyethemba nxa umlamu wami ekubamba lokhu akulimazi imizwa yakhe futhi ngiyethemba ngimlimazi umkami ohleziyo ekhona manje kodwa uyakwazi cishe ezinyangeni eziningi ezedlule kuqhubeke njalo yebo kwakuyela lapha ku-Okthoba kumbe uNovemba ngaphupha ngizula phandle ebumnyameni futhi yebo ngangingenandawo engingaya kuyo futhi akukho muntu owayenginakekela futhi ngase ngiphenduke ngaba isincibi isincibi nje futhi ngangigodole futhi ngabuka ebangeni ngase ngibona umlilo futhi lapho sengifike lapho kwakuyindawo yokulahla izibi yedolobha futhi babe nemigodi nomlilo wawukule migodi futhi phakathi kwemigodi kwakuncwaba lapho izincibi ezazilala khona lapho ukuba zihlale zifudumele ukuze zihlale zingabi iqeqeba lamakhaza phakathi kwele mililo ebusuku obubandayo basebusika futhi ngangigodole futhi ngenyukela kulo mlilo ukuba ngifudumale futhi kwakulele kugcwele izincibi kodwa zazi angizange ngibone nesisodwa sazo kodwa zonke kwaba sengathi zazi nendawo zomuntu ngayedwa kumbe izindawo lapho indawo yazo yekulala yayikhona futhi ngabona umlamo wami uFletcher Broy futhi uFletcher ngangimkhumbula kanjani ungumfanyana olungileyo kodwa lokho kungahle kube isifundo kubantwana abasebancane ngiyakhumbula iminyaka embalwa edlulayo insizwe ebukekayo kaJames Fletcher Broy futhi wahambisana nesixuku esingalungile futhi wathatha utshwala bakhe bokuqala ngiyamkhumbula engibiza emva kwamakhethini endlini yami futhi uyise useziyele enkazimulweni eminyakeni edlula wayephandle lapho ecosha esiginci ekugqumeneli kude kwama isiphambano esidala esimanikiniki futhi uFletcher wangiphendula wayesethi mfowethu Bill ngikhulekele lalela leyo ngoma ubaba wami ayidlalayo futhi bengiphuze namhlanje ngathi Fletcher cishe ngumfana oneshumi nesishiyagalombili eminyaka obudala ngathi muze ukuhamba ngaleyo ndlela kodwa akazange alalele waqhubeka uphenduka isidakwa nya nomkakhe wamshiya abantwana bakhe futhi ukuleli hora nje futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi ngiyamthanda ngahamba ngomkhulekela isincibi nje ngahamba ngayomkhulekela lapha esikhathini esike side esedlule walimala ngenkathi ngilapha ngenxa yezimpawu eziyisikhombisa ngathi Fletch nginamasudi amabili enhla lapha yangi ngithanda ukukupha wathi ungakwenzi mfowethu Bill futhi ngangazi ukuthi wayengenazi ingubo futhi ngathi awusethi ngani izingubo wathi he eh futhi wangibheka phezulu uyabo uyazi ukuthi ngizokwenzani ngazo ngibambise ngazo bese ngidakwa ngase ngithi ngizokunikeza imadlana Fletch wathi hayi ungakwenzi mfowethu Bill angifuni ukuba ukwenze umuntu ngempela enhlizweni kodwa usephenduke isidakwa nesincibi futhi umkakhe usethatha umgwaqo ongesiyo futhi yonke into nje seyenzeke kumfokazi ndini futhi ngenkathi ngivuka ngingakavuki uFletch wathi kimi wathi epusheni wathi Bill ngizokuzingelela indawo mfowethu Bill wamadle abantwana bami lapho babelambile futhi wathi wawunguyise kubo manje ngizokutholela indawo lapho kuba uhlale ufudumele futhi sahamba sihamba ngezindawo zesincibi futhi egcineni sifika endaweni wathi ngizohlala phansi lapha futhi ngathi ngizohamba nganyukele lapha bese ngibona ukuthi ngingayithola yini indawo futhi ngahamba nganyuka futhi ngabuka phandle kumnyameni busuku obubandayo futhi ngacabanga kucabange ngesinye isikhathi uNkulunkulu sobandla wangivumela ngihole ibandla lakhe ngesinye isikhathi wangivumela ngishumayele ivangeli lakhe futhi ngibona imphefumulo isindiso abesilisa nabesifazane bevele emhlabeni jikelele ukuba bakhulume nami imizuzu embalwa futhi ngakho ngilapha manje ngisincibe futhi akukho muntu ongifunayo futhi ngigodole kufanele ngenze njani na ngase ngivuke ngatshela umkami ngathi mhlawumbe kuchaza ukuthi uFletch usekudingeni ngakho saphuthuma ukubona ukuthi sasingamthola yini futhi umfowabo wamthola wayehlala ngaphandle lapha no-wine ngaphandle lapho abane amahashi ebhizinisi nezinto ulala ekhoneni lenqolobane kumbe okuthile ngama ngaqhubeka ngacabanga cha ngizoshiya kanjalo nje ngakho ngiyabuya ngiyehla manje ngivele eCanada noFred nabo ngelinye ilanga futhi engqondweni yami ngase ngikucabanga ngisisile uma laba abantu bengafuni ukuzo mlezo wami kulungile bebengafanele ngase ngishumayele manje cishe iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu futhi edlule elishumi nanhlanu kuya kwelishumi nesishiyagalombili iminyaka angenzanga lutho kodwa kuphela enkosini ngizame ukuphila ngokusondela kakhulu kuyo futhi ngathi ngingathi vuya yaze yangitshela kuqala konke abantu bathi manje uma umfowethu Branham ekutshela ukuthi uyeza khumbula bheka umhlangano ngoba uza egameni lenkosi akayikwenza lutho ize inkosi isho kunjalo ngalinda yaze yangitshela anginyakazanga yaze yangitshela yasekayenza kanjalo ezinyanga ezimbali ezedlule ayizange itshele lutho mayela nezindawo zokuhanjelwa sengehla-ke ngivele eCanada noFred watshela kumbe umfowethu Roy wangitshela iphupho lakhe lapho yena nami nomfowethu Banks sigibele sihambisana ndawonye ngaphambi nje kokuba sehlukane kwathi-ke ngosuku olulandelayo sehlela kwamfowethu Fred futhi umfana wakhe uLane wayengekho ekhaya ngakho akakwazanga ukuza nathi yena nomkakhe kwafanele balinde wathatha umkakhe lapho eRosewood kumbe eMelrose eSaskatchewan Kutupili nami singena enge truck kamfowethu Fred. Lo busuku sashayela kakhulu ebusuku nangosuku olulandelayo. Kwathi ke ngosukusa okulandelayo sase sisukile eHelena eMontana futhi kwakuziwa ngasemngceleni. Futhi ngingahlala ngibhekile kuze kucishe kube ngilesishiyagalolunye nqo bese ngiyozela kumele ngilale. Futhi uBhili ufuna ukulala kuze kucishe kube ngeleshumi nqo ngosuku olulandelayo nxa sekukhanya ilanga ngakho kwenza kube kuhle kakhulu kithi kuhamba. Ngakho nga ngavuka cisheke lesile nqo futhi ngabe sengiqalile ukushayela futhi uBhili wayelele. Sahamba sangena endaweni futhi ngangicabanga eqondeni yabi. Yazi ukuthini? Ulunye lezi zithuku kothi ngingafikisa unkosikazi ehla laphaya futhi angeke ngimtshele ukuthi ngizokwenzani. Kodwa ngiyofinyelela ehla laphaya ngizobeke sengimtshela ngithanda kahle kakhulu le ndawo asikho isidingo kithi sokuba siye noma yapi siye noma yikuphi asivele sihlale lapha nje. Futhi lokho kusebuva kuphelile empucukweni ishumi nanye lekhulu labamayela kunoma yikuphi niyabo kude hlane. Ngacabanga kungebe kuhle lokho. Ngeke ngidinge ugoda ezinwele futhi ngeke ngidinge ukugqoka kahle futhi ngiyovele nje ngibe ngumkwali zintaba wanjalo lokho engangihlale ngifuna ukuba yikho. Futhi ngathi nginezibhamu ezithize nabanye abantu bayangipha futhi ngiyoba ngumholi osengathi awukazi uzwe ngaye ngiyokuthanda nje. Bese uma inkosi ngitshele ukuba ngehle futhi ngitshele othize ukuthize ngiyophuma ngigijime bese batshela bese ngibuya futhi. Futhi ngiyosiza uBoot futhi ngempela siyoba nendawo yangempela lapho. Ngicabanga lokho. Sahamba sawungena endlini yokudlela kudlo kuthengwa khona kuba sidle indawana entabeni cishe ngelesikhombisa nqunje. Kwase kuthe kuhamba isikhathi kancane ngakho ngavusa uBhili ngase siphelele upetrol ngakho kwakufanele siwuthole upetrol. Futhi sangena kule ndawana lendlwana yokudlela kudlo kuthengwa khona. Futhi ngenkathi silapho indoda iza iwele umgwaqo mhlawumbe ethe ukubandadlala kancinyane kunangangami kodwa yayibukeka njengendoda kimi. Yayigqoka i-overall ijakethe eyi-overall amabhuzu okugibela isigqoko simnyama ubuhwanqa behle ebusweni bayo kanje bumhlophe njengekho izinto lezayo zilenga ngaphandle zivela ngaphansi ngemuva kwesigqoko sayo. Ngacabanga lokho kubukeka njengendoda. Haye thile thambile vila phalo sikilidi mlonyeni wayo othi awube mude kangako. Ihlezi igqoke izigidi ngasejalidini elithize libiyelwe yindlu kumbe idamu lokubhukuda sengathi ngumuntu othize wasempumalanga oqumbe isisi. Ngiyaxolisa ukusho njalo. Kodwa lokho umfo wayebuka njengendoda kimi eqinile emaholoholo. Ayibuka sengathi ayihlale lapho uNkulunkulu ayenza indoda ihlale khona. Futhi ngangiyazisa. Ingene endlini yokudlela kudla okuthengwa khona yathi cela ukulungiselelwa amaqebele engwane. Kwakukhona abacishe babe lishumi nenhlanu abantu abangamashumi amabili. Yafikela ukuthi imula. Futhi niyazi ukuthi abanye abantu bayo ngiyaxolisa. Kodwa yadedela okukhulukazi okunempilo okuthimula osehlathini. Ethi! Oh, kwaba sengathi amafastela aqhumile. Ngenkathi yenze njalo, awukho umuntu waba nesibindi sokuthi vu, khaba mnumzane. Ngathi Billy, nanga umuntu wenhliziyo yami. Wathi hawu baba, awufuni kuba njenge. Lokho ke yimi lo ngokuzayo, niyabo ngathi yimi lo. Futhi ngahlala lapho kancanyana futhi uBhili wangibheka phezulu waqhubeka nokudla amaqebelengwane akhe futhi ngangase ngiwaqedile wabi. Imisuzwini embalwa. Othi esidodlwaneni esinompheme khona nje emacala onke phambi kwethu namakhadibhodi ngapha ingemuva lesidodlwana esinompheme ngakingakwazi ukubona macala onke. Indoda yavuka eyayibukeka impela iyisithombe sami sangahlanye lobuso cishe inamashumi ayisikhombisa nanhlanu eminyaka obudala. Ufomncanyana izingubo zakhe zimpintshile zimanikiniki. Nobhuti owavuka kanye naye kwakungu Fletcher bro impela. Izinto lezi mpuka zileke ebusweni bakhe. Nobhili wabuka amacala onke wathi baba lokhu kubukeka njengawe noFletcher. Wazibonele ukuthi ngazizwa kanjani. Futhi umfo omncane wayebukeka njengami exagezela. Babekade bemi ngale komlilo wasekamu begcwele intuthu ubuso bungcolile. Ngicabanga ukudla kwabo kwasekusendawonye indoda cishe yayikhokhe oshelene ababili mhlawumbe inkomishi yekofi kumbe ukuthize. Inhliziyo yami yaqhuma phakathi kwami futhi ngabhekisisa. Futhi uBhili wathi yini indaba kuwe ngathi lutho. Futhi ngakubhekisisa lokho futhi bahamba bajikeleza base bephuma.
said, Daddy, what's the matter?
Wathi baba yini indaba ngathi lutho. Wayesengena emotweni ngathi wathi ungaphatha kabi uma ushayela futhi na. Wathi cha wathi ngisozela. Ngakho walala futhi ngahamba ngehla ngejibana ngomgwaqo cishe amamayelo akamashumi amahlanu nanhlanu ngehora ngetruck. Ngale kwentaba ngiza ngasemngeleni ezathe ngiza ekhaya eArizona kodwa ngangiza manje ngiyongena eUtah. Futhi ngifika lapho ngehla ngivela ezitabeni cishe amamayelo angamashumi amabili ukuphuma edolobheni. Jay, sengathi nikuzwile njengoba nganitshela ngokusa ngezingwejethi nazo zonke lezi zinto ukuthi kanjani ukuthize. Othize wahamba ukuba akhulume nami, iphimbo ngokufanayo nje njengoba nizwa elami. Ngiyazi kuzokala sengathi ngokuguliswa imizwa, kodwa njengoba sengedlulile ekuvezeni ukuthi sengaye nganitshela yini noma yini ngaphandle kwalokho okwakuliqiniso na. Futhi iphimbo lakhuluma ngangikhuluma nayo.
You'll be like that.
Lati kubeka namasu akho futhi uyoba njalo.
Lord, I don't want to be like that.
Lati Nkosi angifuni kuba njalo.
Said your wife will go too.
Lati umkakho uyohamba futhi angeke ahlale phezulu lapho kulawo magquma njalo.
And you become a bum.
Futhi uyoba isincibi njengoba nje iphupho la kukhombisa ukuthi uyoba yiso.
I don't want to be that.
Ngathi angifuni ukuba yilokho kodwa angifuni ukuba ngiphile kanjalo. Ngifuna ukwenza okunye okwehlukile. Kodwa ngatshela ukuthi ubungibizele ukuba ngumprofeti futhi ngifuna ukuhlala ehlane njengomprofeti. Kodwa ngangisebenzisa izaba zami ukuze ngizingele okungisiza mina. Kuthi yathi kodwa lokho kwakungaba prophet beTestament elidala ubizela ukuba lapho esikhundleni esiphakeme kakhulu kunalokho. Yathi uneziphi eziningi ngokwedlulele ngaphandle kwalokho. Wabizela ukukhulekela abagulayo nokushumayela ivangeli. Futhi esimweni sobupostoli wazi ngezinto ezinkulu ngokuthexa xa iziphiwo eziningi ezinkulu. Yathi yini ulinde mina ukuba ngikuhambise ngaso sonke isikhathi xa uhamba. Ubumvuzo wakho. Ngase ngibonake yayisithi ke uyakhumbula? Kantshela. Uyakhumbula ukuthi umfowethu Robertson wakutshela ukuthini? Ephusheni lakho, ephusheni lakhe kumbe umbono? Ukuthi wawenze njengobose. Usulukhohliwe uzwelo lwabantu bakho. Ulukhohle ubizo engakubizela kulo. Ngaye abagulayo belele ngifuna inkosi ngitshele ukuthi angiye kuphi nokuthi ngingayi kuphi lokho kuliphutha. Ngase ngizakhele isimo sokuzicabangela. Ngoba abantu abawuzwanga umlayezo wami. Futhi uma uzo futhi uNkulunkulu angavumi ukuba ngizame ukuqhathanisa impilo yami njengoMose. Kodwa kuyilokho ngempela owenziwa nguMose.
The people wouldn't listen to him when he came to deliver.
Abantu bamdalelanga lapho efika ukubakhulula. Ngakho wavele wabashiya bodwa wase ehlane kodwa uNkulunkulu wabjikisa. Wayesekade abakhohle abantu abahluphekayo. Ngase ngithi ke Nkosi uma ngingahle kanjani kunjalo ngingene ngingenafundo nefundo yesikole ngemithetho emayelana nokukhulunywa nokubhala kolimi ngikwazi na? Abantu bame imiqandawo zonke ukuzwa ivangeli yalilula. Kuninga kukhulu kukhulu manje kunalokuba kwakunjalo phansi kwesivumelwano esidala. Wenyukela phezulu futhi upha umuntu izipho niyabo. Jesu Kristu nguyizolo namuhla naphakade. Khona ke ngangikhuluma futhi ngalizwe likhuluma nami naselengishiya. Ngase ngithi Billy futhi wayezimeke zwi. Athi Billy bekunguwe yini? Futhi wazange avuke ngisho. Futhi ngacabanga Nkosi uNkulunkulu ngehlisa ijubane emotweni yami. Kuchaza ukuthini lokhu? Ngase ngithi Billy. Wadufunani? Ngase ngithi nguwe okhuluma nami? Kabo kanti? Ngase ngithi kukhona ngifuna ukukutshela khona. Ngikuphe iphupho esikhathi esingeside esedlule. Uyakhumbula ubaya lo wayamfo obebukeka njengami noFletch? Buza umama uma usubuyela eTucson ngimtshelile leli phupho. Futhi Philip kukhona into eyenzekayo kuyaqhubeka manje. khona obekukhuluma nawe futhi ngicabange ukuthi bekunguwe ngangibuka wathi kumangala futhi walinda kancanyana sasishayela siqhubeka ngakhimzuzu imbala wabuye walala futhi futhi ngangishayela ngibheke phambili ngicabanga ngokuthi ngabe lokho bekuchazani ngishayela ngibheke phambili khona emgwaqweni futhi khona manjalo nakho kufika kukhuluma futhi futhi yathi jika ngikutshelanga yini ekuqaleni ukuba uwenze umsebenzi womvangeli na ngiqathi ngikubiza ezathu efuleni angishongo yini ukuthi njengojohane umbhaphathisi wathi unyele ukubikezela kufika kokuqala ujohane wayengadluli yini umprofethi na jesu watsho njalo eqobo lwakhe aphuma ukuyobonani umprofethi na wathi odlula umprofethi kwaseke konke kuqala ukufika kimi ngiqala ukumangala yaseke ngikhumbuza futhi ngabantu kanjani ukwenza owenziwa ngumose wafiyela kanjani umose kubantu ehlale na ngingafiyela kanjani kubantu ehlale na into efanayo tse kwasekufika kulokhu uTimothi wesibili isine kubulani ngenkathi sibusisa indlu yokukhonzela ngalokho kusa eminyakeni engamashumi amathathu edlulayo abanye benu bantu abadala ngenkathi ikhombisa leyo mithi futhi ngayitshala amacala omabili na ndiyakukhumbula lokho na ngiyakhumbula umbono konke kubhalwe ezincwadini nasemathephini nakho konke sekuyiminyaka edlulayo ukuthi ngazibona kanjani lezi futhi angizange ngixhumanise phezulu abakamunye nabakaziqhuzintathu ngaba phakathi kwabo futhi ngatshala le mithi futhi yaba imithi emibili kuphela eyaba nesithelo futhi ngeyonke imithi yakhula cishe yaba ngamafidi engamashumi amathathu yase ima lena yenye yaqonda ngqo ezulwini yephula egatsheni elifanayo yabo odwa wasecaleni elilodwa nowodwa kwelinye futhi ngayephula niyawukhumbula umbono yabo bhalwe ngencwadini futhi kusemlandweni ngempilo yami nakho konke futhi yenye yaqonda ngqo ezulwini kanjalo masinyane futhi yathi khongozela isithelo ngezandla zakho khona-ke ngatho isithelo esifanayo esiphambanweni ngenkathi ngigijimela ezansi lapho futhi yathi wenze umsebenzi womvangeli ufeze ukukhonza kwakho futhi kuyeba khona isikhathi abangayi kuvuma ngaso isifundiso esiphilayo ungabi usuziyeka-ke qhubeka uhambe konke lokho kungena engqondweni yami futhi-ke ngiyamkhumbula ulo Marilyn Monroe intombazane engayibona ife cishe kusasele iviki ife nokuthi basho kanjani ukuthi yazibulala kanti ayizibulalanga ngabatshela ngakho ngaphambili ukuthi kwakuzokwenzekani futhi kwenzeka futhi njengoba kwenzeka kubashaya isibhakela enhle lapho omunye wayezobulala omunye ngiyayiphambanisa intombazane kukhona enye intombazane laphaya umzala wayo ngudeni henry ubani igama layo ujane russell umzala wayo umfana ongumbhaptisti futhi ngangishumayela e-Los Angeles ekudleni kwasekuseni kosomabhizinisi futhi okuthi ize lapho kulele phansi nje lulezo zinhlangano futhi nakho kuhlezi indoda eyinhloko yasemblezi futhi abaningi abayizikhulu ezinkulu babekade bebutheni phakathi lapho futhi lapho sengiqedile ukukhuluma futhi ngaqala ukusuka emsamo ngilungiselela usobala umlayezo wawuthunyelwa esizweni sonke emsakazweni futhi kwafanele kushintshwe emuva phakathi kwalokhu ukushintsha ngenkathi benqamula umsakazo kwase-ke ukuthumela lowo mlayezo ngaphandle base bebuya bememezela isiteshi futhi ngangiseclifton's lapho sinokudla kwasekuseni futhi kwathi ngisahamba ngisuka emsamo ongenhla ngiya kongezansi ufo insizwa enhle ebukeka inogazi ethi ayibe namashumi amathathu eminyaka obudala yagijimela phambili yasho yangigaxa ngezingalo zayo yathi ngingudeni henry futhi ngingazi ukuthi lowo kwakungumfo wabo owayethwebulela ithelevishini futhi kuthwebulela ithelevishini lapho kwenzelwa osomabhizinisi abangamakristu futhi ngujane russell lowo mdlali mabhayisikobho ophambili umzala wakhe unina ongumshumayeli wamapentecostal kwasekuthi-ke ngenkathi beqala begijima beza kimi futhi owesilisa wangigaxa ngezingalo zakhe wayesethi unkulunkulu akubusise mfowethu branham wathi ngiyethemba lokhu akuzokali kuwukungcolisa okungcwele kodwa ngendlela yami yokukubona lowo mlayezo ngaba yisahluko samashumi amabili nantathu sesambulo futhi ngenkathi esho lokho waqala ukukhuluma ngezilimi umfana owengakaze ngisho ezwe ngento enjalo umbhaptisti ngokwehlela futhi kwathi nje kunga wajika wamhlophe futhi wangibuka akazange azi ukuthi enze njani kukhona indoda ehlezi lapha yayikhona wawukhona futhi nabangaki kowayekhona ngaleso sikhathi na Yebo napho bathathu lapha owayekhona ngaleso sikhathi. Tiyazange azi ukuthi athini. Futhi wawukhona wesifazane omkhulukazi ongumfulethi ehlezi phansi lapha. Wasukuma wathi ngani lokho akudingi uhunyushwa leso bekuyisifulethi phaqa. Umfana wathi angazi ilotho igama lesifulentshi. Futhi wesifazane aye kubhale phansi aye kushilo. Kwasekuthi-ke kwawukhona indoda eyayihlezi ekhoneni yathi iqiniso lelo ngikubhale phansi akushiloyo yisifulentshi. Kude le emuva ngemuva onekhanda elinezinwele ezimhloshana umfo obukekayo onogazi emile encike ewondeni weza ngaphambili wakhathanisa amanothi. Wayengumhumushi wenhlangano yezizwe kuyisifulentshi. Futhi le ndoda ngapha yayinguvita ladok webandla i-Anvik ngaphandle lapho. Futhi wakubhala phansi futhi nginakho ukuhunyushwa kwayo. Lalelani lokhu uma ngingayifunda. Mina Vitali Dukes ngiyindoda engumfulentshi ngokwegazi eligcwele, umKristu ozelwe ngokusha wajwaliswa ngomoya ongcwele. Ikheli lami lithi 809 North King Road, Los Angeles 46. Ngihlanganyela eBethel Temple umfundisi Anvik umfundisi. Ukunyushwa kuyiqiniso engikumemezelayo kwesiprofetho esishiwo phezu kukamfowethu Branham. Sinikezwa nguDanny Henry ngesifulentshi ngoFebhuwari 14, 1961 ekudleni kwasekuseni kosomabhizinisi beFull Gospel. Uhunyushwa okuyiqiniso kwesiprofetho manje nakho esakushoyo. Ngoba ukhethe indlela eyingcingo, indlela elikhulu ngokuthi exaxa, uhambe ngokwakho ukuzikhethela. Manje ngingakubona lokho Mose wafanele azikhethele futhi yabo. Uthathe indlela eyiyo du neqinisileyo, isinqumo esiqinisileyo, futhi kuyindlela yami udwetshelwe ngaphansi, indlela yami umoya ongcwele uphendule. Ngenxa yesisinqumo esinzima, isabelo esikhulu kakhulu sezulu sikuhlalele, sikuhlalele. Sinqumo esihle kakhulu kangaka pho, manje lalelisisani. Isinqumo esihle kakhulu kangaka pho osenzileyo. Lesi kuso uqabo yilokho okuyokwenza futhi kufezeke ukunqoba okukhulu kakhulu ebuNkulunkulwini bothando. Niyaqaphela, isenzo ngaphambi kwesandiso, niyabo isifulentshi. Manje umhumusho wenhlangano yezizwe uhumusha lokho. Futhi umfana akazi nelilodwa igama, akaze ezwe ngento okuthiwa ngokukhuluma ngezilimi. Wayibaptist kwenzeka nje watheleka phakathi lapho futhi wawuzwa lowo mculo futhi uyenyukela lapho wayesemaphezulu lapho futhi wangilalela ngishumayela. Manje ebuNkulunkulwini bothando, uthando lobuNkulunkulu ungaba kanjani lelo uthando lobuNkulunkulu uma kungesuye umoya ongcwele na? Umoya ongcwele luthando lobuNkulunkulu. Manje futhi lapho uBilly nami siqala ukwehla ngomgwaqo, yabo siqala ukuhamba sehla ngomgwaqo, uBilly walala futhi futhi lathi ngizokunika isibonakaliso esinguna phakade. Ngisengithi Nkosi yini, ngalinda kancanyana futhi akwenzekanga lutho. Ngathi yini isibonakaliso esinguna phakade Nkosi na? Futhi ngalinda imizuzu embalwa. Futhi kwathi nje khona lapho ngalunguza ukuba ngibone uBilly wayelele. Futhi yathi ngizokunika isibonakaliso esinguna phakade futhi. Yathi buka ngasentshonalanga ngalapho ongakhona. Futhi ngaphendula ikhanda lami kanjetrakini ukuba ngibuke ngehlisa ijubane uyazi. Futhi ohe umoya wenkosi ngezwa ukuthi angimemeza kakhulu futhi ngikhale. Futhi ngabuka futhi ngavele ngabona intaba inezisibekelo ezimhlophe kuyo. Ngathi angazi, angiboni isibonakaliso esinguna phakade mela nalokho. Yathi igama lakho libhalwe phezu kwayo yonke. Oh, ngacabanga yini leyo na? Ngaphela amandla ngempela futhi ngaqala ukuma. Futhi uBilly wavuka wayesithi, yini indaba kuwe? Futhi ngadonsa izandla zami kanje umjuluko ucotse esandleni sami futhi liyakhithika. Ngathi Billy, kukhona okwenzekayo. Kwesinye isikhathi ngiyazi lapho engenze khona iphutha. Ngiyazi ukuthi ngehlulekile kuNkulunkulu. Futhi kubukeka sengathi ngangilizwa lelo culo liculwa. Futhi ngibona izinkulungwane zabantu abaxhubene, izinyonga abaqugayo, izimpumputhe nabashwabeneyo. Ngezwa ikhwaya iphimbo lephimbo elithize elikhulu elinesithunzi licula.
unclean, unclean, the evil spirits drove.
Ngingcolile, ngingcolile, imimoya emibi yamkhuba. Nalazi iculo khona uJesu wafika kakhulu abathunjiweyo. Ngangiyibona imidi abagulayo belele ndawo zonke futhi ngadingeka ukuba ngime. Kule wayekwazi ukuthi kwakwenzekani. Futhi ngabuwa phezulu, ngabe ngabuwa phezulu etabeni futhi ngiwabonile lawo magquma ayisikhombisa. Manje lapha uma ufuna ukubona okuthize. Awukho izikongo eziyisikhombisa. Phezu kwesikongo sentaba, intaba eyodwa engamamayela amaningana. Intaba yokugcina ngaphambi kokuba uyongena kwelinye izwe. Azisekho ezinye izintaba emva kwalokho. Futhi yayisuka ebumalanga iyofika entshonalanga, intaba ihlezi. Futhi yayisibekelwe yikho esikongweni. Izikongo zokuqala ezimbili ezincane bese kubake isikongo esibanzi. Bese kubake ngesikongo esincane bese kubake isikongo esibanzi ngokuthe xaxa. Bese kubake isikongo esincane bese kubake ngekulu ebanzi ende intaba esibekelwe yigwa. Kuthi ngathi inkosini angiqondi ukuthi lokho kuchazani. Yathi zingaki izikongo ezilapho na? Ngathi kukhona ezisikhombisa. Mangaka amagama elisegameni lakho na? B-R-A-N-H-A-M M-A-R-R-E-O-N B-R-A-N-H-A-M Futhi wawukhona izikongo ezintathu ezazikhamile. Yathi lezo zikongo ezintathu zingokuqala wesibini nomdonso wesithathu. Okokuqala kwakuyisabelo sakho senkonzo yakho igquma elincane bese kungumdodo wakho wokuqala ophakeme kakhudlwana, niyazi isibonakaliso esandleni. Kwase kuba khona isikhawu esincane phakathi lapho, isikhathi engathathwa kuso ngisuso ekukhathaleni kakhulu. Abaningi benu bayakukhumbula. Bese-ke kufika ukwehlukanisa umdodo wesibili. Manje ngaba nobuye cishe iminyaka embalwa lapha wezikongo ezithe nje ukuba zincane. Niyabo emuva sengathi inkonzo yami yayingakabikho. Bese ke kufika owesithathu. Isithathu yinombolo yokuphelelisa, niyabo owesithathu. Kongo silandelayo kwakuyisihlanu, inombolo yomusa. Nesikongo esilandelayo kwakuyisikhombisa, inombolo yokuphelela, ukuphela. Niyakusebenza izinsuku eziyisithupha. Yesikhombisa isabatho, ukuphela kweviki, ukuphela kwesikhathi, niyabo. Futhi ngawa ukukhombisa uBhili. Futhi ngazibuka. Yathi lokho kuyeke lokho kume uma kubani okungabaze engqondweni yakho ukhumbule le ndawo ubuyele lapha. NoBhili wangindondo yeshobo wathi, baba, awubuye ngasePumalanga. Ukuthi kwakwenzeke kanjani angazi, kodwa laphaya ngasePumalanga lecala lomgwaqo kwakuyileyo ndawo yezibe evuthayo. Amamayela ngamamayela kusuka kunoma yinhloboni yedolobha endala, indawo yokulahla udoda eyindunduma ubekwe lapho ngakwesokunxele lecala umgwaqo. Ngibuyela enkundleni. Amen. Ngimdala noma ngimusha, ngiphila noma ngifa, ngiyomlalela uNkulunkulu, ngiyoze ngikhululwe ukufa. Ngehlulekile enkosini, kungengantando. Noma ngabe ngeza ngizame, ake ngingenise lokhu, niyabo. Isekhona itape esele, ake ngingenise lokhu. Ngifuna. Bengifuna ukubona uJesu Kristu ebonakaliswa ngaphandle kolulodwa ufa. Futhi makuthi abazalwane abezwa le tape naleli bandla likhumbule kusukela kulolu suku. Isizathu sokuba ningabanga nazimfa. Isizathu sokuthi yonke le minyaka ngeke nisho neyodwa into eseyake yashiwo kumbe yenziwa ayangayenzeka. Ngiphosela itselelo noma ubani ukuba alethe noma yiphi yezinkulungwane zezinto emsamo. Ukwahlukanisa nesibikezelo salokho obekuyokwenzeka kwenzeke ngokuyikho ncamashi. Manje ibandla liyakukholwa lokho, thanini amen. Ukuze kukho umuntu ezweni ongakhombisa okukodwa, kodwa makwaziwe ebandleni lapha nasebandleni emva kwalokhu uba uNkulunkulu efuca indoda ingene ngepayipi futhi ingayakazi hlobo uNkulunkulu aze ayitshele, akukho kukholwa okuxhumene nakho. NguNkulunkulu ekufucela kokuthize. futhi kwakhe inkonzo yaya endaweni lapho khona ongekho umuntu ongasho nelilodwa izwi elimelene nakho. Kodwa kusukela emva kwalokhu ake ngithi kuqala ukukhuluma nani egameni leNkosi ngaphambi kokuba nilalele, ngoba ngifanele ngiphume ngihambe ngokukholwa. Kufanele ngikwenze ngokukholwa noma ngabe ngicabanga ukuthi kulungile noma akulungile noma ini. Ngenza ukukhetha kwami okukwedlula konke bese-ke ngiyahamba ngikwenze, ngoba kukaze kube ngokungalungile, yingoba ngilindile yaze wangitshela ukuba ngihambe ngikwenze. Ngilinde yona ngakho kwakungesimina kwakuyiyo. Kodwa nabo isho loPawulu ongcwele omkhulu wake wafika phakathi kwemingcingo ngesinye isikhathi. Futhi izikhathi eziningi ukuthi uNkulunkulu ubenza izinto noma adedele izinceku zakhe zikwenze okwakungamaphutha ukuze kufakazeke lezi zinto. Manje siyazi ukuthi izitha lezi ngabantu zingawenza amaphutha kodwa uNkulunkulu angenze phutha. Kodwa manje uma ngingena enkundleni yokushumayela futhi ngihambe ngendlela engenza ngayo, khona-ke ngihlela imihlangano ngaphambili futhi ngithole izinto zimi emgqeni. Futhi mhlawumbe lesi yileso sikhathi esikhulu esizayo ebesisifuna. Futhi iqiniso, uma lokhu kukho qobo lwakho kuyinto enkulu kakhulu ezofezeka futhi yenze kufezeke ukunqoba okukhulu kakhulu ebuNkulunkulu bothando. Futhi leso yisenzo ngaphambi kwesandiso. Khona-ke luthando lobuNkulunkulu okungukuthi uNkulunkulu nabo. Futhi kuthatha uthando lukaNkulunkulu ukuphuma uthi dwi lapho emgqeni ongaphambili bese umela abantu esikhaleni. Futhi labo rikiz no riketas abaphavumule amazwe, futhi ngibize ngo riki no rikita. UNkulunkulu nginika ukuqonda ukuthi ingabe kusho lokho, ngoba kukhona abaningi babo abasengabantwana bakhe. Ngiyi bangesize ngoba baziphatha ngokwehlukile kakhulu. Amanye lawa madala amabandla abandayo agcina umthetho ngamehlo nje, linabo lo moya uphezu kwabo. Futhi bakhulu ejele njengo-Israyeli wayesejele, njengoba impela nje ubase wehla kuye bakhulula emgqinini. Izidala ezingabantu ezazithanda uJesu Kristu ebeziyomkhonze uba nje zazi ukuthi zimkhonze ngani. Futhi sekugqineni phansi kobuhlelo obubatshele ukuthi ningakwenzi lokhu futhi ningakwenzi lokho, kodwa ubizo kaNkulunkulu ufanele ufike. Baba ngubani ofuna ukumasha qonde ezweni zethembiso akamashe. Sisemgwaqweni wethu oya ezweni lesethembiso. Amen. Mabeze bamashe. Sisemgwaqweni wethu kuyohlangabeza uKristu esikhathini sokuphela. Futhi bengifuna ukunilethela lokhu ukuze nibone futhi nginikhombise lokho iphutha umuntu angalenza nokho abe eqotho. Mose walulahla uzwelo lwabantu bakhe ngoba babengamlaleli. Futhi mfowethu Roy, uyalibona iphupho lakho na? Futhi manje ngiyahamba nenkonzo kanjalo ngize ngizwe kwehluka enhliziyweni yami ngayo. Akunandaba uba uNkulunkulu ekutshelile, kodwa lokho yaguquka lalo mfowethu Roy alibonile luza. Khona kuzangiguqula ngoba mina enhliziyweni yami uma ngiphuma ngiye lapho ngizwa ngendlela engizwa ngayo manje. Selokhu ngizwa ukuthi befanele ukuwuzwa lowo mlayezo, bebefanele bakwenze. Futhi anginalo uzwelo lwabantu okufanele ngibe nalo ngize ngikwazi ukuthola lolo zwelo. Akukho sidingo kimi sokuba ngihambe ngoba ngingaba ngumzenzisi. Futhi yonke le minyaka ngizamile ukuyikhonza ngenhliziyo eqinisileyo, futhi angisoze ngaphuma ngiye lapho ngingumzenzisi. Kufanele ngikuzwe lokho ukuthi akusuye uRiki noRikita, futhi akusizo lesi sigejane eqweba kaNkulunkulu abasebugqinini, futhi ngifanele ngiye kubo. Ngize ngizwe ngaleyo ndlela ngiyovele nje ngizilovele ngokuzungeza ngishumayele izingqungquthela ezithile nezinto, kodwa ngilinde. Nginecilo elincane angikwazi ukucula. Ngizothanda nje ukunicaphunela lona. Bazalwane, ngithe nje ukunqumela angikaligcwalisi nokho, alibhaliwe kahle. Angazi noma ngingaze ngilifunde noma cha. Linendlela ye-Bethlehem of the Republic. Utumu tumu haleluya. Nike nalizo. Utumu tumu haleluya. Angaki usobala sonke sibe salizwe lelo.
circuit rider preacher, went riding through the land with a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of a blessed promised land as he went riding, singing along, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms, leaning.
Umshumayeli ongumgibeli wesigodi wahamba igibeli dabula izwe. Nesibhamu ehlome ehlombe lakhe nebhayibheli esandleni sakhe watshela abantu basenkangala ngezwe lesithembiso elibusisiweyo. Lapho ihamba igibele ihamba icula, ngencikile ngencikile ngencike engalweni engunaphakade, ngencikile ngencikile ngencike engalweni engunaphakade. Washumayela kwahlulelwa okuzayo komlilo nesibabule nelikhazimula izulu elingenakuphela labalungisisiwe kuphela. Lapho egibele enqamula izintaba wawungamuzwa icelo leliculoma. Lapho ehamba egibele eqhubeka akhona amandla, amandla, amandla enza izimanga egazini lewundlu. Akhona amandla, amandla, oh amandla enza izimanga egazini eliligugu lewundlu. Ushumayeli wesigodi omdala niyamkhumbula, niyabo.
Now his rifle's old and rusty. And it's hanging on the wall. His Bible. Very worn.
Manje isibhamu sakhe sesisidala futhi sesithombile futhi silenga obondeni. IBhayibheli lakhe seliguge ngempela futhi linothuli, alisavamile hlobo ukuthintwa kunjalo. Kodwa umlayezo elisilethela wona uyohlangana nathi ngalolu suku ngokuba iqiniso likaNkulunkulu lisalokhu liqhubeka limasha sonke. Udumo, udumo, haleluya. Udumo, udumo, haleluya. Udumo, udumo, haleluya. Iqiniso lakhe limasha liya phambili. Ngizokufunda lokho, ngimile ngalokho kusa ngenkathi ngikuloba phansi lokho. Ngabeka isandla sami esibhanyeni sami esidala silenga obondeni ngacabanga akusekude. Isibhamu sakhe sesisidala futhi siyathomba. Njengoba silenga obondeni kunjalo, neBhayibheli seligugile futhi linothule, futhi alisavamile hlobo ukuthintwa. Kodwa umlayezo wakhe ovela kuleli Bhayibheli ekwahlulelweni ngolunye usuku, neqiniso lakhe liyilokhu liqhubeka limasha. Iqiniso likaNkulunkulu kuleli Bhayibheli, yebo, uJesu Kristu unguye izolo nanamuhla naphakade. Umshumayeli wesigodi omdala nesibhamu sakhe esigaxe emhlane wakhe, iBhayibheli lakhe esandleni sakhe, wagibela inkamula enkangala futhi wenyuka phezu kwezintaba futhi ehla edabula emgodini nasezindaweni zonke. Eshumayele ngesikhathi seminyaka eyinkulungwane esizayo sokuza kokwahlulela komlilo kwabangalungile. Ushumayele umbuso kaNkulunkulu kwabalungileyo. Liqiniso, iWinchester endala iyathomba iyale, futhi iBhayibheli banencwadi ethize yezocansi esikhundleni salo. Kodwa iqiniso kaNkulunkulu lisalokhu limasha liya phambili. Zenza icobo lwakhe enguye impela namuhla futhi akufakazele njengoba wayehlale njalo. Iqiniso likaNkulunkulu lilokhu limasha liya phambili. Udumo, udumo, haleluya. Udumo, udumo, haleluya. Udumo, udumo, haleluya. Iqiniso lakhe limasha liya phambili. Ngani ukhona ozolithatha ngokuba uJesu Kristu unguyizolo namuhla naphakade? Asilicule futhi manje sicubene phezulu lapha eMethodist Baptist luthela konke okunye. Sisacela chorus yokugcina sithawulane nalowo ongakuwe sizobeke sisiphuma. Futhi manje ekhumbulani wena ozoya ebandleni okungelakho hamba kulo busuku. Ukhonzele kumfundisi wakho bese ke ungikhulekela nonke. bese ke futhi ngifuna nikhumbule uma ungenandawo ongaya kuyo futhi uma ubuna noma yini emva komlayezo wamfowethu neveli kulobusuku emva kokuba esebe nomlayezo wakhe khona-ke ngifuna ukwenza itheyiphu ebizwa ngokuthi ilambo elibanibanika okubovu lokuza kwakhe niyabo kulobusuku inkosi nibusise manje futhi ngeviki elizayo ngesonto elizayo inkosi ithanda ngingahle ngibe sezansi futhi ukwenza enye itheyiphu ngoba ngizodingeka ngibe se-akhansas ngaleli viki elizayo kulungile manje asicule futhi sichawulane manje Utumu, utumu, hallelujah. Utumu, utumu, hallelujah. Kosi Jesu, kosi salamatubu. Ekameni lika Jesu Kristu sibeka izandla phezu kwalamatubu. Pili. Makabonga uNkulunkulu. Manje ake sikhothamise amakhanda ethu komsizwana nje. Ukuthi impela isikhathi mfowethu Radel ma hamba wenyuke lapho umzuzu nje futhi ukhuleke mfowethu Radel omunye abazalwane esihambisana nabo lapha wenhlangano encane yamabandla esinawo ndawonye le ephethwe ngamabandla ehlukeneyo futhi ngikuzwile ukuba kubuqhawe umfowethu Radel akuthathile kwevangeli futhi ngakho ngisho lokhu mfowethu Radel ukuthi yonke into endleleni uNkulunkulu wakethembisanga umbhede onezimbali wokuthokomala kodwa wethembisa impi yebo kodwa wethembisa ukunqoba yileyo nto ngiyakhumbula ngenkathi ngiqala ukuthatha lokhu ukuma ngisho nomama wami uqobo nobaba bafuna ukungiphebeza ekhaya niyabo kodwa ohe ukuthi ngingababhaphathisa kanjani egameni lenkosi uJesu amathemba kuphela ngilokhu nginawo namhlanje ngenxa yokuma ngijabule kakhulu ukuthi umlayezo webhayibheli osukela kumshumayeli wesigodi umdala kwehle kuzofika kulesi sikhathi nakuba abantu ewubambile futhi bawusikasikile futhi benze amahlelo futhi bafaka izivumo kholo nakho konke okuye kuwo lelo qiniso lisalokhu limasha liyaphambili kunjalo lisalokhu limasha liyaphambili uNkulunkulu busise nonke futhi sethemba ukunibona futhi masinya impela kuze kube ngaleso sikhathi ningangisiza ngalokhu okukodwa manje nxa zombili lapha nasemathayiphini futhi ninabazalwane na khulekani kuba uNkulunkulu akubeke enhliziyweni yami ukuthi okuthize engikulahlile phandle lapho kuleso simo sokuzicabangela kulula kabi kwakha isimo sokuzicabangela ngangexoxiswano kwelinye ilanga nomfowethu wami ohlezi lapha omi lapha ngaphambili indoda elungileyo kodwa yazi akhela esimweni sokuzicabangela enye inhlobo yesimo sokuzicabangela yenza into efanayo mfowethu ungakwenza kalula kabi kusuke kunguwe uzitholela okuthize nje okuncane emqondweni wakho ube ulokhu ucabanga ngaleyo ndlela buyele emuva uhlole ngombhalo futhi ubone ukuthi kulungile noma cha bese-ke uhamba usuka lapho uqhubekele phambili yebo ungalahlekelwa uzwelo lwabantu niyabo ufanele ukhumbule abakhiwanga ngemvithi yamapulango asahwayo bayinyama negazi izidalo ezingabantu nomphefumulo engikhulekele nonke uma nithanda uNkulunkulu busise manje sizokhothamisa amakhanda ethu futhi sicele umfowethu Radel uma ezo
I dreamt that you had a rod with you as with Moses. But I dreamt that you had laid that rod down for some purpose. And that rod was restored to you because it pleased God for you to use that rod. And as the Spirit of God is upon me this morning, I'll say by the Spirit, thus saith the Lord, that the Lord God shall be with thee.
Uxolo kulungile mfowethu makabongwe uNkulunkulu lona ngumfundisi othize angahle angazi futhi wayengomunye weqembu lelo angibanga naso isikhathi namhlanje kuseni lokhu kwakungwelinye lalawo maphupho akhuluma ngami ngihamba ngenye indlela niyabo ngiya entshonalanga ngiphuma ngiya entshonalanga kulesi sikhathi sokugcina mfowethu JT panel manje kungahle kube nezihambi ezimangalayo ngabantu beba namaphupho angawabaphuphi Kabo asilandeli zonke izinhlobo zamaphupho nezinto. Kodwa siyakholwa ukuthi iBhayibheli lathi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina ngiyakuthulula umoya wami phezu kwabantu. futhi baya kuprofeta futhi baya kubona imibono futhi baphuphe amaphupho futhi inqobo nje uma lokho kusezisibekelweni zeBhayibheli kungumsebenzi wami ukukholwa nokushumayela futhi nxa abantu besho amaphupho nxa inkosi ingakunikezi kuhunyoshwa siyaliyeka futhi uma kungokuthile nxa noma ngubani ekhuluma ngezilimi kufanele kube ngokuthize ebandleni futhi kufanele kwenzeke futhi sikwezi kungaba ngumoya omubi kufanele kufeze ngoba kuhunyushwa kwezilimi kuyisiprofetho siyazi lokhu kuliqinisa ngakho siyazama lapho kuliphila iBhayibheli njengayo indlela elifundiswa ngayo singasusi lutho kulo kumbe singenezeli lutho kulo kodwa nje siliphile ngendlela eliyiyo inkosi ayibusise lokhu kwangisiza mfowethu JT ukukholwa lokho uNkulunkulu akazange angitshele ukuba ngiphume ngihambe manje futhi ngiyekelele ngasesonweni kodwa nje ukuba ngiphume ngihambe futhi nje ngibe ngilokhu ngenza niyabo
Let us pray now, brother.
Asikhuleke manje mfowethu othize uqulekile umzuzu nje hlalani nithule wonke umuntu nebo Baba wasezulwini sawu sakho nebubele makube nomfowethu weye egameni lika Jesu Christ sengathi angabuya abuye Mbuyisele inkosi futhi umnike amandla nempilo ngakho ngisize inhliziyo yakhe iqala ukushaya futhi Tulani wonke umuntu futhi nikhuleke nje inkosi Jesu bubele nesihawu sakho makube nomfowethu weye egameni lika Jesu Christ Sekwedlule njengoba ngima lapha kuleli altare lapho imingcwabo ubushunyayelwa khona lapho ngima khona lapha lapho amakhulu abantu ekhuleke khona kuKristu ngafinyelela amehlo akhe bese lishone phakathi ukushaya komthambo kwakhe bekungasekho futhi akubanga sikhathi nje kubizwe igama lika Jesu Christ futhi ukushaya komthambo kwakhe kwaqala ukubuya futhi ayibonga inkosi ayibonga inkosi njengomfundisi wesiphambano ngisho lokho egameni lika Jesu Christ akamangalisi na Ngutaselwa inhliziyo niyabo ngibonga kakhulu ukuthi kwenzeke njengamanje esikhondleni sokulinda size sisuke sihambe Ngiyabona umusa kaNkulunkulu Nkosi ayibusise Sikuthamise amakhanda ethu nje Baba sezweni sibonga wena manje ngobubele bakho nesawu sakho Sala njalo phakathi kwethu Ngiphe Nkosi amafutha esibaleni sami Ngiphe induku yenkosi ukuze ngiyelulele phezulu phezulu kwabagulayo nabakhathazekileyo ukuze ngikukhiphele phezulu ukuletha ukhululwa kulabo abadingayo nokwahlulelwa kulabo abayenqabayo Siphe khona baba Sibonga wena ngabo bonke ububele bakho egameni lika Jesu Christ Amen Mfowethu Rattle uNkulunkulu akubusise mfowethu